Blog Talk Radio.
Gutumuna orwe chacha se. Tangu chumu vandi mngagai wakanga zimisozi. Izindumu nyarwanda zaba mori chire kareka. Yewe nijirie nihuriro nyarwanda.
Songa 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 mbere. Araye nizihuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nizihuriro nyarwanda. Songa 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 mbere. Araye nizihuriro nyarwanda. Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere. Araye nizihuriro nyarwanda.
Nyarwanda zaba muri kire kareka urya maherezo y'inzira ni munzu reka nanjye nkubiteye ingoma muruza taye n'ubusana kwabasuye munyangire yahawe ijambo uva ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda erega kora ndebiruta vuga numve se ninde utarambiwe amarira y'aba bapfakazi babura abagabo babamarabira se ninde utarambiwe isifu zazi y'abahanzi nubonye arusa imbuto agere kwawe ibyaha bebefe binini binyaga imitungo bizi bifi binini binyaga rubanda
songa 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 mbere araye n'izihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye n'izihuriro nyarwanda funga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye n'izihuriro nyarwanda
yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda izindi umunyarwanda zaba muri kire kareka aba bavandimwe nzababwira ngeze ryari urondamo koko nawe byabageza reka nkore mu mirya ya gitari nabaranditse umuhutu umutwe umututi va ku giti dore umuntu ugana ihuriro nyarwanda urara utazi kuramuka muza ageza ryari buryerega umwanzi wacu n'umwe ntiyanarara intera ibaye imwe mureke kureba inkoni kubise mukeba urayirenze urugo mu maguru mashyashya
songa 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 mbere araye n'izihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere.
Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa kane ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2021 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko mumenyereye kwa kane umunsi tubagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera hamwe muri rusange ubuzima bw'umunyarwanda. Ubuzima bw'umunyarwanda buhagaze gute muri kiriya gihugu cy'u Rwanda? Muri kiriya gihugu cyobowe n'agatsiko, muri kiriya gihugu aho umunyarwanda nta majyana maza kigira, umunyarwanda akaba atakigira mu mashyi no mu mudiho. Umunyarwanda akaba ari nyaguhera. Umunyarwanda nta burenganzira akigira, bigera naho atakigira n'uburenganzira bwo kubaho. Murazi mwese yuko kubaho ari bwo burenganzira rwose umuntu adashobora gusaba umuntu ahabwa n'Imana abafite uburenganzira ntakuka. Ariko ubwo burenganzira bwonyine agatsiko ntabwo gashaka kwemera yuko umunyarwanda abugira. Umunyarwanda rero nta burenganzira kutwe, umunyarwanda nta burenganzira bwo kuvuga, umunyarwanda nta burenganzira bwo kwisanzura, umunyarwanda nta yarashize, umunyarwanda yarakubitse, umunyarwanda ni nyaguhera. Kari agatsiko rero karigabiza utw'umunyarwanda twose dushobora kubaho kuva ku butaka ukagenda ukageza mbega no kumfashanyo no kumpano igihugu gihabwa. Igihugu kibonye byose agatsiko kari kubira kagashyira mu mifuka yabyo. karangiza kajya no gucucuza umunyarwanda utwe aba yaruhiye ngo narihe imisoro nagire gute ubundi ugasanga agatsiko nyene kari kubeshya isi yose mu Rwanda rwahindutse Singapore ngo Rwanda sinakubwira ngo Rwanda ibi nibi 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 byahehe byokajya reka ne kwizimba magambo bakunzi ba hadita uka byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema ijambo ni ryanyu.
Chantal uranyumva? Uranyumva?
Yego ndabumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Uranyumva?
Yego ndabumva neza.
Urakoze nanye ndakumva neza ndagushuhuje. Ngasuhuza na Serge mufatanya kubanga bw'ibyuma. Ndasuhuza kandi abanyarwanda bose badukurikira bakunda radio itahuka bakunda n'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko. Ndasuhuza abayoboke bacu b'ihuriro nyarwanda RNC habari hose ku isi n'abayoboke bandi mashyaka yose aharanira impinduka ya demokarasi. Tugasuhuza kandi n'abantu bo muri sosiyete sivile n'abakora akazi gakomeye cyane. Uyu munsi rero tariki ya 7 z'ukwa 10 2021 tubafite ikiganiro kigizwe n'ingingo enye kiri bwihute. Reka mbanze ndebe niba hari abo turi kumwe banze basuhuze mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu mbadukora twumva. Mbaduko Jean Pierre waba twumva?
Ndakumva Edouard nanjye muranyumva?
Wi turakumva Jean Pierre wasuhuza batwumva?
Ya murakoze cyane ndagira ngo usuhuze cyane ngushimira ko bategura iki kiganiro ukakigeza ku bantu. Ndasuhuza kandi Chantal Nyange na Serge na Mbaduko turi buze gufatanya n'abandi bose bari buze muri kiganiro abagikurikira abagikunda abakunzi ba Ditahuka abakunzi ba RMC muri rusange abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda bose turabasuhuza kandi tubashimira kuba badukurikira.
Urakoze cyane. Sinzi niba Mbaduko yaba hari abadahari reka wenda turamwakira mu kanya namukaje. Ingingo turi buhereho rero uyu munsi ni inkuru imaze gusohoka mu kanya ivuga ko ngo ibihugu by'i Burayi hari umwanzuro wundi bafashe ku Rwanda undi mwanzuro muzi ko ari bari bigeze gufata ubu noneho hari undi bafasheho Rusesabagina bamukatiriye imyaka 25 y'igifungo mu kanya bamaze gusohora undi mwanzuro. Turababwira muri makeya ibintu birimo ntabwo tujya mu kubisesengura kuko ntabwo turi abanyamategeko RNC bita abanyamategeko n'abandi bantu batanga ibiganiro wenda batarabo muri RNC ariko bakunda gutanga ibiganiro kuri radio itahuka bazabisobanura gusa no kugira ngo tubabwire muri make gusa ibyaba bigaragara bikeya biri muri uwo mwanzuro ntabwo tubyinjiramo cyane. Ingingo ya kabiri turareba rero ikibazo cyaho turagaruka ku kibazo wenda abantu baganiriyeho abandi baganiriyeho kibyerekeye ukuntu Kagame ajya gutira abarimu muri Zimbabwe kandi yaragiye abeshya amahanga ngo yateje imbere uburezi muri Banki Mondiale. Turareba ikinyoma yahakubitiye muri Banki Mondiale none kikaba kimugarutse atararenga umutaru. Ikindi turi buganireho ni kiriya kibazo cy'ibiciro by'umuceri babiganiriyeho mu kiganiro cya Serge n'umushyitsi we ukomoka muri kariya karere ka Cyangugu hariya mu Bugarama. Yarabiganiyeho bihagije cyane ntabwo ndi bugira icyo nongeraho gusa ahubwo no turareba indi fagitire ituma cy'umuceri gusa ibihingwa muri rusange umusaruro w'ibihingwa muri rusange uhenda mu Rwanda. Turareba indi fagitire hari kandi leta ifite mu ruhare ari fagitire y'umusoro. Ikindi turi burebe mu ngingo yindi naho u Rwanda ndumva ari inkuru bashobora kuba banasibye ariko nari nayicishijemo amaso inkuru aho u Rwanda rwigereranya na Singapore mu bintu byose nta kimwe basize bakigereranya na Singapore. Noneho hari n'akandi kantu ndibabwire nasomye muri mu cyegeranyo kitwa ngo Rwanda Demographic and Health Survey ahantu batwereka bavuga ibyerekeye imibare y'abantu bafite assurance maladie cyangwa se bizigamiye bafite ubwizigame ntabwo ubwizigame assurance maladie cyangwa se assurance maradi yo kubavuza donc kwa muganga abantu bayifite muri RSSB no muri zarama n'ahandi hose turasesengura ture mibare bari kuduha noneho ibe yaduha ikigereranyo tumenye abantu bakora mu Rwanda abantu bafite akazi gahoraho haba muri leta cyangwa se no mu private icyo iyo mibare bashyize hariya y'abantu bafite assurance iradufasha kureba kureba icyo kintu kuba twamenya ikigereranyo cy'abantu bakora mu Rwanda bo reka ndebe niba mbaduka yabaje mbaduka wabaje turakumva natwe mbaduko turagushimye kuje mu kiganiro cyacu twari tumaze iminsi tukumva ugize neza cyane reka tuguhe ijambo ubanze usuhuze abatwumva
urakoze cyane ndashimira madame Chantal unkinguriye arakoze cyane nkabona musuhuza nkanasuhuza umuyobozi mukuru wa itumanaho ariwe Serge hanyuma nawe nkagusuhuza umuyobozi w'ikiganiro Edouard Kabagema na Jean-Pierre namwumvise n'abandi bose dushobora guhura mu kiganiro nabo nabaramutsa hanyuma nkaramutsa baduteze amatwi bo aho bari hose ku isi hanyuma cyane cyane abakomerede bacu nkaba nakubwira rero ngo urakoze cyane kuba unyakiye mu kiganiro urakoze gusubije ijambo
urakoze ingingo tujye kuganiraho turayigana hagati cyane ntabwo tuyinjiramo cyane kubera ko hari ndizera ko hari abanyamategeko wenda bazaza mu kiganiro cya Serge cyangwa se cya Karanija bo bakabizaganira neza kurushaho ni umwanzuro umaze gusohoka ngo ku itariki ya 7/7/2021 wa uvuye mu nteko y'ibihugu by'i Burayi ku byerekeye Rusesabagina ngo umwanzuro kuri ka ya Rusesabagina ku Rwanda ariko kuri ka ya Rusesabagina rero narebye nibyo banditse ni nka byandi byabanditse ubushize muri amwanzuro ubushize bavuga uko yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko akageza mu Rwanda bakamufungira ahantu hatazwi bakamuha bavuka adashaka nabo abe bavuka be nabo babwite baramuka nabo bakabangira ko bakora akazi businge akaba yaremeye yuko bamushimusa batanze amafaranga yo kugira ngo bamushimute kumugeza mu Rwanda ariko urukiko rukaba rwavuze ko ngo yizanye mu Rwanda ngo nta wamushimutse dizitwa ariko musa mbo ikindi rero bakaba bavuga yuko ngo yafunzwe kandi mu buryo butameze neza ubuzima bwe ngo bugeramiwe bakaba banihaniza u Rwanda ko nta kintu kigomba guhungabanya ubuzima bwe bagomba kwitonda ntagire ikintu kimuhungabanya ubundi rero muri rusange nkuko nabibonye mu magambo ahinnye bakaba bavuga ko ka ya Rusesabagina ishushanya neza itotezwa ry'abantu batavuga n'ubutegetsi mu Rwanda kandi bakavuga ko ngo n'ubucamanza butigenga mu Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo bakaba basaba u Rwanda kumurekura nta nkomyi ndongo nta zindi kondisiyo bagahita bamurekura ubundi kandi bagasaba ibihugu by'i Burayi ko byakongera kureba intwererano biha u Rwanda ko bagasaba yuko intwererano u Rwanda ruhabwa n'ibihugu by'i Burayi iyo ntwererano itajya mu gushimangira ingoma y'igitugu ko iyo itajya gushimangira ingoma y'igitugu igatuma ubutegetsi buriho bugumya guhohotera abaturage bubuza abantu bwisanzure ibintu nk'ibyo ngibyo mbega bugumya gukomeretsa uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ubwo ni ukuvuga ngo barasaba yuko nyine bakongera gusuzuma neza imfashanyo baha u Rwanda ibya bihugu by'i Burayi byo u Rwanda numva ari ibyo ngibyo ni make yawe namwe mufite ibindi mwasomye mu muri make ntabwo nabitinda kuko numva abandi bazabisengura kundusha ariko ni ibyo ngibyo reka njye kwa Jean-Pierre niba hari ikintu wabasomye kuri article wenda kantu kadasanzwe wakatubwira Jean-Pierre
ya urakoze Edouard kuri ibintu bamaze iminsi bakoraho abantu bo muri New York cyane cyane ku ruhande rwa Human Rights Watch ku ruhande nyine rurebana n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Europe ndumva bagiye bakompara n'abantu bo muri Myanmar naho ngo hari ikibazo cy'abantu barenganye nyine barengana ubwo urumva ni case ebyiri nabonye bayo byegeranyije cyane ariko ku ya Rusesabagina urumva ni umuturage barasobanura ko ari umuturage w'umubirigi mu byukuri ufite uburenganzira n'ubwenegihugu bw'Ububiligi, ibyo ngibyo akaba ari ikintu gikomeye, nubwo icyo u Rwanda rwakora byose biba bigoye kugira ngo umuntu igihugu nk'Ububiligi bwemeye, kandi Ububiligi buri muri Union Européenne, ubwo urumva ni ingorane ku gihugu cy'u Rwanda, n'ubwenda babona ko ari ibintu byoroshye. Bakaba bavuga ko bakondana cyane uburyo nyine kuburana kwa Rusesabagina byagenze, bakarinda niyakatirwa ku buryo nyine bo batemera. Ubwo urumva haracyarimo ikibazo cy'uko u Rwanda rushobora kwitwara yuko yenda ari leta, ni leta nibyo ibyo bamurega, ntabwo Ububiligi na Union Européenne ntibyemera. Uburyo babisobanuye n'ubutabera bwo bamuhaye ntago babyemera. Ubwo rero ni ukuvuga yuko ahangaha hari ikibazo leta y'u Rwanda, nubwo ivuga iti yenda turi leta muntu yaza ngo dukore mu jisho, dore ko ariko bavuga, ariko bizagira ingaruka. Nibuke ko nk'iyo icyemezo gifashwe mu muryango nk'uyu nguyu, kugira ngo bizisubireho biba bigoye. Ni ukuvuga ko bashobora gufatira u Rwanda igihano, kandi kikamara igihe kirekire, kikagira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda, ku butegetsi cyane cyane n'abaturage, of course abaturage b'abanyarwanda mu Rwanda, bikabagiraho ingaruka. Kandi nanone ntibashobora kubireka, kubera yuko umuturage w'Umubiligi ari protege n'itegeko ry'Ububiligi. Ubu ni gufata abandi baturage nabwo niko bugomba. Guhangana n'ibihugu by'Iburayi, kandi mu by'ukuri inkunga imibereho y'igihugu cy'u Rwanda, ntago u Rwanda rushobora kwibeshaho rudafite inkunga z'amahanga, cyane cyane n'iyo Europeen. So ubwo rero ni ukubireka tukabireba, ariko wa muganda abahanga mu gusobanura iby'amategeko bazabisobanura cyane, batange yenda n'igitekerezo uko babibona. Ariko uko biraha nuko u Rwanda kugeza ubu rudafite ni leta idashaka kwisubiraho cyangwa se kugira ngo ice bugufi yumve n'abandi bitekerezo byabo, ariko ingaruka byanze bikunze ziragaragara, kandi zizakomeza no kubaho mu gihe kirekire. Nubwo ari cyo navuga, Edouard, murakoze.
Urakoze cyane. Sinzi niba mbaduko hari yaritikire yabayisomye, ntabwo mbizi. Aritikire waba warebyemo?
Nacishijemo amaso.
Okay, sinzi niba hari ikintu cyaba cyagufurapye ukaba wakidusangiza. Urakoze.
Ya na icishema amaso, hari ingingo ya 15 na 17 nizo nakunze, ariko inyandiko yanditse nyine nk'iy'abanyamategeko kuko cyangwa nk'abantu mu rubanza, nge ntashimije cyane kuko European Union ukuntu ikora rimwe na rimwe biransetsa, igenda biguru ntege cyane, yagera kuri kaga igasasa imigeri ikasanga yisubira inyuma. Ndatanga urugero ukuntu uriya mugabo Alexander Lukashenko utegeka Belarus amaze gufata miraje akayizamura akagendaga indege akayigusha, noneho bagakuramo uriya musore witwaga Roman Protasevich, bahise bagerageza barisuganya bafata ibihano bikomeye. Nubwo hano ibihugu byo mu Burayi byinshi bifitemo intere muri nyine muri Belarus bitoroshye kubafatira ibihano, ntabwo bumvikanaga bihugu nyuma 27 cyangwa na 6 byo mu Burayi ntabwo byumvikanaga ukuntu bafatira ibihano nyine uriya mugabo, ariko barabifashe nka airline yaho ntabwo ishobora kugwa muri European Union. Ibyegera bya perezida ntabwo bishobora ku amafaranga yabo barayafizinze, babafatiye ibihano bikomeye cyane economique bibabaza igihugu cya Belarus. Uri mu Rwanda ibyo bavuze ni za intention, ni za subjective, ni byaki, ni ibintu gusa ngo bazareba bazabikora ntabwo byamishimisha. Nk'abanyamerika bafashe ibihano barabifata, economic magahita babishyira en action ako kanya cyangwa mu mezi ari imbere, bagashyiraho deadline, bagashyiraho timeline, bakavuga bati ibi bizakorwa gutya. Nk'uko bagenje urugero nafata bworoshye cyane, ntazi n'icyo bamufatiye, nuriya mugabo IGP Kare Kayihura, uretse ko bida bitajyanye n'ibyo turi kuvuga, ariko bahise bayifata ibihano kukanya straight. Naho hano rero muri European Union, okay, babitoye ari benshi cyane, abadepite benshi cyane, benshi majorite ekrasante, ariko ukuntu babishyira mu bikorwa ukuntu bafata kaga nk'aho ari ikirayi nyine gishyushye bakajya bagihererekanya bagihererekanya ibyo biransetsa ariko birashimishije n'utruvare ntabwo ntawuvumira itararenga ikindi ahubwo nashima cyane avoka we uriya Vincent Lurquin kuko nakeye karabyizemo uruhare kugira ngo byose bigezweho n'ukuntu nagiye kwigaragambya Kigali biriya byose rero biratanga umusaruro biragenda mu nzira nziza ariko bagenda gahoro cyane kandi urubanza rwaraciwe kandi rusesa bagenda murabona arakuze ararwaye none se bazabikora ryari bazabikora bimaze ku mugani wa kaga avuga ngo abanyaburayi barasakuza ariko uwapfuye aba yapfuye ntabwo bamugarura ku buryo rero bagombye kujya abantu bamenya ntabwo uwo ari we bakareka kujya birirwa bigiza nkana kaga ntabwo ari umuntu nk'abandi ntabwo ari perezida nk'abandi ntabwo akora nk'abandi ntabwo ari kimwe na ba Mugabe ntabwo ari kimwe na ba Bashiri ntabwo ari kimwe na ba bariya bategekaga Egypte bariya ba Hosni Mubarak kaga ni umuntu wirirwa amena amaraso ijoro n'umunsi bagombye rero kumufatira ibihano igihe cy'igihari abantu batarashira mu gihugu mu Rwanda naho ubundi nibakomeza kuriyanjye ntabwo mbona neza baragerageza bari mu nzira nziza ariko bagumye gukora kandi barabizi nkuko nabo babyanditse nanabisomye ngo ambasaderi wabo uri i Kigali wa European Union uri i Kigali bazajya bikurikirana azajya gute ariko nibafate ibihano bakurikize nibafite imbaraga batanga amafaranga nibabikurikize bareke kujya birirwa bajya gupfukama kwa kaga ikintu n'urugero ndangiza ari Louis Michel ari Charles Michel ni inshuti magara za kaga nicyo gituma rero batafata n'ibihano bikomeye ahubwo asanga ari ururimi gusa ariko mu bikorwa ugasanga n'ibindi bindi murakoze narangije
urakoze cyane reka tujye ku ngingo ya kabiri turihuta umunsi hari nayo ntitwagira ngufi cyane kubera ko abantu bayiganiyeho hari benshi gusa ni ahantu nshaka kubabwira ko Kagame uburezi bw'u Rwanda yabwishe kandi ubirebye yabwishe abishaka kubera ko iyo umuntu aje agashyiraho promosiyo otomatike ngo abana bajye bigira ubusa ngira ngo mwabonye article uyu munsi aho abantu basa nk'aho babaye shoke mu Rwanda bakubiswe n'inkuba kubera ko bavuze ngo basibize abana ibihumbi 60 abantu ntabwo babyumva ntabwo babyumva byase nk'aho ari ikintu inkuba yaturutse mu ijuru rwose igakubita mu Rwanda basa abantu bumiwe babuze abo bacye nabo bamira ngo abana ibihumbi 60 babashibije kubera iki kubera ko ubundi mu busanzwe na minisitiri babivugaga abantu bamenyereye ko abana bose bimuka none subitoma mu buryo butunguranye bati abana ibihumbi 60 barasibira kubera ko batsinzwe abantu ntabwo bari kubyumva ahubwo rero minisitiri aravuga ngo abana ngo ubundi bajyaga bimuka ngo ntabwo ari byiza ko umwajyaga yimuka ugasanga arangije ntacyo azi aho ngaho umuntu yambaza ikibazo ibyo bintu byo kwimuka bimaze imyaka ingahe byo kwimuka bimura abaturage muzi ko babyitaga ngo ni uguterura ngo baraduterurira abana ngo ni ukubaterura babavana muntu ndetse muzi neza ko hari abantu ndumva turagize hashize nk'imyaka 5 tubiganiriyeho ababyeyi bagiye kwigaragaza bati mwitwimurira abana abarimu bati turabimura itegeko rivuga ko tugomba kubimura byanze bikunze ababyeyi bati abana bacu ntacyo mwibimura mwibaterura bo bavuga ngo ni ukubaterura none twabaza dega zabaye dega ekonomike dega mu buryo bw'ubumenyi bizagira ingaruka zihe kuri abo bantu babimura gutyo babaterura ko batangiye kubitekereza ubu ngubu kandi hari generasiyo nyinshi hari abana benshi imyaka myinshi cyane bagiye bakorera ibyo bintu byo kubimurira ubusa ubumva ko ni generasiyo rwose zarenganye abana barenganye cyane ni ikibazo gikomeye kandi bizagira ingaruka kuri bo ubwabo no kuri leta ubwabo noneho rero ikibazo cya ejo muzi ko abantu babasekaga Kagame baravuga bati ariko wowe umuntu umaze imyaka 27 kuko utegeka ufite ubutegetsi ukaba ujya gutira abarimu muri Zimbabwe bimeze biti wumva ko ntabwo uburere wabwishe noneho hari igitangaza nuko muri 2017 Kagame yagiye muri Banki Mondiale murabyibuka ibyo bintu twarabisomye Kagame aravuga ati ngewe rwose ati ubungubu ndi umuntu watejeje imbere uburezi ati ndetse ati ubungubu ati mu Rwanda ati mu Rwanda mu Rwanda tukera tutaspirit arafata ubutegetsi ati hari hararangije abantu barero bararangije kaminuza n'abantu 2000 gusa ibyo nakaboneka arabivuze kaboneka Francis atari ku ubungubu Kagame ati ubungubu mu mwaka umwe ati mu myaka 30 harangije kaminuza yarangijwe n'abantu 2000 gusa ati ariko ubu ngo mu mwaka umwe ati igihugu cyacu gisohora ngo abantu barangize kaminuza cyangwa se wenda babashuriye abarisanze n'abadokiteri bose hamwe muri kaminuza ngo abantu 190 mu mwaka ibyo n'amagambo Kagame yavuze ngo kaminuza ye ngo isohora ngo abantu ngo kaminuza zisohora abantu 190 mu mwaka none ukibaza rero uti uyu muntu niba avuga ko asohora abantu 190 mu mwaka abo bantu bagiye donc abo bantu ba ko niba avuga ko abasohora nuko ko bagumye ko bafite akazi ko ari benshi nakaboneka mu nzu ko agiye muri Canada imbere ya diaspora akavuga ati dufata igihugu muri 194 hari niverite ebyiri gusa atari kuvuga ngo dufite niverite 30 ati kaminuza y'u Rwanda ifite abantu ngire muri 2012 niba 2014 yonyine ati ni abantu benshi cyane none se abo bantu bose bafurumye babashyize hehe byagenze bite kugira ngo babe ari kujya kwa kabarimu muri Zimbabwe gutira abarimu muri Zimbabwe kandi Kagame yarivugiraga muri Banki Mondiale ati dusohora abantu abantu barangije kaminuza mu mwaka umwe kwa nabeshyaga birumvikana ntabwo ari byo kuvuga ngo basohora 190 mu mwaka umwe urumva ni ikinyuma ariko niba ari nabyo se abo bantu bite abakoresha iki bari hehe wumva ko ni ikibazo gikomeye noneho ikintu umuntu yanavuga nuko donc Kagame donc yabyishe abishaka abirangiza noneho ikinego kirimo rero hangana iki hari relation mu birebe neza kugira ngo ejo wundi nabwiraga ko yimyaka abarimu y'imyakazi abarimu 500 avuga ngo ntawe yaramafaranga yo kubangaja kandi bakenewe mu buryo bwihutirwa ati ntabwo nababona none nagiye kuzana muri Zimbabwe hari ikintu rero kigaragara muri Kagame hari icyo bita kujya gukereya akazi mu bindi bihugu atarakere kurwanya Somalia handi atarayirwanya mu Rwanda guti urumva ko niba asize yanze kwangaja abarimu mu Rwanda 500 kandi uturere tubashaka bavuga ati tukeneye abarimu 2014 byihutirwa Kagame ati ndababonera abarimu 1900 gusa ati abandi 1500 sinabona amafaranga yo kubahemba urumva ko hari abantu bakeneye akazi mu Rwanda ariko ntashaka kubaha none agiye kuzana abo muri Zimbabwe urumva no kujya kurwanya shomaje mu kindi gihugu afite donc gukreya emploi ahandi nabiriya yajyaga kuzana imbuto mu bindi bihugu bakamara imyaka myinshi cyane bazana imbuto kandi ubu ntabwo barabasha kwihaza mu mbuto bakamara imyaka myinshi cyane ibintu imbuto zose bazivana hanze muri ibyo bihugu bajyaga kuvana imbuto za Zimbabwe za Kenya za Uganda za Zambia aho hantu hose hari Institut de Recherche zikora ubushakashatsi none ubwo iyo ugiye kubaha ikiraka cyo gushakira imbuto uruva ko urimo gukereya akazi ahandi donc ibyo bakora babibonera isoko donc urimo kuba donc gukereya akazi ahandi wa urimo gukereya shomaje abantu biwawe nta ibintu warabisenye baburi cyo bakora wowe ujya gutanga akazi ahandi guha akazi abandi donc no kujya gukereya donc guhikiraka abandi no gukereya emploi mu bindi bihugu ni kimwe nabiri yajya gushaka bari mahandi kandi we abasize nta yabimye akazi ngo nta amafaranga afite nabiri ajya gufata amafaranga miliyari 50 akazi ya muri Arsenal kandi imiliyoni 50 arizo guhemba abantu bakoze muri Arsenal yo ndana bakubura n'abatwara imodoka n'abagera gute urumva ko abakereye emploi mu Bwongereza muri Arsenal kuko amafaranga bayahemba abakozi babo abakinnyi n'abakozi n'abandi bose ariko urumva ko donc iwe akereye shomaje abantu bakeneye akazi ntakabahaye ariko agafata amafaranga aterura akajya gukereya emploi mu bindi bihugu nk'ubwo mu Bwongereza mu rugero rwa Arsenal aho ngaho institut z'ubushakashatsi zikora imbuto mu bindi bihugu byo muri Afurika akajya gukereya des emploi akabahikira ka donc institut zabo zikabasha gukora na n'ubu ngubu n'ibindi nabera byo kujya kuzana abari muri Zimbabwe ubwo numva ko ni umuntu afite ntabwo afite rusansi yo kuvuga ngo arwanye shomaje iwe mu gihugu iyo sansi ntayifite ntayifite ni ugutera amafaranga ajya gukereya emploi ahandi kujya gukereya imirimo ahandi kandi we mu Rwanda ibintu bicika urumva rero ko ni ikintu kigayitse urebye reka ndekera aho ngaho wenda mutange igitekerezo cyanyu waba ufite igitekerezo kuri ingingo yagitanga ijambo ryawe ni ryawe Jean Pierre
Edouard urakoze cyane uko ibintu bimeze ngira ngo twahereye kera tubivuga u Rwanda ni banana republic ibyo ntawe bishidikanyaho kandi urabona ni ibintu bimaze n'igihe kirekire ntaguro duteze kuva yenda ngo Rwanda ngo rufite abarimu ngo bazi kwigisha cyangwa se ngo bashobora kwigisha mu myaka 27 urumva nyinshi cyane hari ku ruhande rumwe rero yenda ikintu gikomeye abantu birengagiza nuko Paul Kagame n'ubutegetsi bwe ntago bubereho gushimisha abaturage ntago bubereho ngo abanyarwanda bishime urabizi imibaro ni yose akazi nta kazi kariho abo biza ayo mashuri bose urasanga nta kazi bagira ahubwo babajyana iwawa mbese ugasanga ni igihugu mu by'ukuri kitwa ko ari igihugu ariko kidafite ibintu by'ibanze gishobora guheraho kugira ngo kiyubake cyangwa se gitegure n'ejo hazaza urabona abo bantu b'abarimu icyo babaje ni ukugira ngo bigishe urubyiruko Rwanda rw'ejo ibyo bintu Kagame ntago ateganya Rwanda rw'ejo rw'abanyarwanda atega we arireba ku giti cye arareba ubutegetsi bw'ukuntu bwamaraho igihe wibuke ko afite ibibazo yenda nka bibiri bijyanye no n'imibanire mpuzamahanga uzi ko hariya mu karere ibihugu byose biramureba nabi ni ukuvuga ko akantu kose akoze akora uko ashoboye niyo yaba ahomba niyo yaba leta yihomba deja kuko n'abaturage nta rukundo bafitiye n'indi niyo yaba ahomba gute ariko akora akantu gashoboka kose kugira ngo agere muri icyo gihugu uko niko yagiye muri Mozambique kujya gutabara mu by'ukuri gutabara ibintu biri mu nyungu z'Abafaransa niko ari kujya muri Zimbabwe kugira ngo arebe akantu na gatoya katuma aganira bigenda n'ubutegetsi katuma bamwinjizamo muri politiki mbese amenyekana donc ntaho ahagamye ashaka akantu akari ko kose n'abarimu mu Rwanda si ukuvuga ko batanaboneka njye ndabyemera ko mu Rwanda banahari n'ubwo ariko aravuga ati ningenda ngafata ibyo bihumbi by'abarimu hari negosiyasiyo zirabaho hari uburyo abo bantu bazajya binjira hari uburyo nzajya noherezayo maneko uziko yafungura za ambasade yo zidafite n'akamaro mwa biriya bihugu byose byo muri SADC ibyo ngibyo rero bikamutera gutuma aho arashaka kugira ngo yinjireyo uzi ko opposition cyangwa se abatavuga rumwe na leta muri rusange mu Rwanda ntibemewe gukora abo bose yumvise bitameze neza arasohoka akigendera mu bihugu bakwiye kujyamo urumva na Zimbabwe irimo na Mozambique irimo n'ibihugu nk'u Buganda ubwo rero iyo wumva uti yenda opposition irahari mu Bugande yopoza leta y'u Rwanda ikahaba mu bindi bihugu aravuga ati ninshyiraho akantu ninshyiraho n'akantu akari ko kose ariko karatuma ninjirayo noneho mbere gukomeza gukritika ubutegetsi kandi murabizi ko nyine igihugu cyose kigomba kugira ibihugu kibana nacyo niko yagiyega muri Congo akajya abeshya uriya perezida waho Tshisekedi ko nyine u Rwanda rumurindira rumufasha mu by'umutekano n'ibiki byose ubu ngubu urabona bimaze kugaragara yuko abanyamerika ni ngombwa kujyayo n'ibindi bihugu u Rwanda rumaze igihe kirekire muri Congo nta mutekano bwigeze ruhagarura bwari uburyo gusa bwo kugira ngo Kagame yigaragaze nk'umuntu ubana n'ibihugu kandi ibyo nanone bigaruka ku baturage b'u Rwanda kuvuga bati kuba turi igihugu nk'u Rwanda kidakora ku nyanja ibihugu duturanye bikaba ntabo tuvugana nabo rumwe uhereye ku Rwanda n'ubambikirwa ku Buganda ku Burundi na Congo ubwo na Tanzania n'ibindi bihugu bindi biri hafi aho ubwo we akora akantu akari ko kose ati abaturage b'abanyarwanda bari mu gihugu nibumva ko turi kuzana abarimu muri Zimbabwe birumvikana Uganda tutakivuga rumwe udashobora kuduha abarimu ntacyo bizabitwaye tuzaba tukiri mu karere ariko ibyo ni ibintu byo kwifotoza ntago areba inyungu abanyarwanda bafite zo kuba bagira abarimu babo bakigisha n'abanyeshuri babo we ibyo ntago bireba niho mvuga ko adakunda abanyarwanda na gahoro adashaka Rwanda rw'ejo rw'abanyarwanda uko ruzaba rwifashe we arareba ku giti cye niki cyanteza imbere niki cyatuma ubutegetsi bwanjye bugaragara ko bukomeye ariko mu by'ukuri turabizi ko budakomeye ko icyakora ni ukwica abantu gusa no mu minsi iri imbere nibamara kumenyera uzajya utangira wumve ngo muri Zimbabwe ngo abantu bari kwicwa ni ibintu bimaze iminsi biba muri Mozambique na South Africa uzumva muri Zimbabwe niba ndumva nta muntu twari twumva wahiciwe ariko mu minsi iri imbere namara kuhamenyera abo barimo batangiye kujya bahagera uzamaniye koze niho zinjirira bijya kwica abantu ubwo rero umurimo wa buriya butegetsi umurimo wa Paul Kagame n'ubutegetsi bwe ni ukwica mu by'ukuri ni ukwica ntago ari ukurebera imbere heza h'abanyarwanda nibuka Pastor Mpyisi yarabivuze rwose asobanura ati ubutegetsi burica kandi n'umuntu ukuze utavuga ngo yenda aribeshye cyane buriya ni n'abantu bababona ibintu biri kugenda mu gihe yenda opozisiyo ivuga bakavuga ngo nuko ari opozisiyo ariko mu by'ukuri ikintu cyo kwica n'abura butegetsi bwa Kagame babifite mu maboko nta nyungu bashakira abanyarwanda inyungu ni zaburiya butegetsi kugira ngo bakomeze bigaragaze naho ubundi abarimu icyokora kibazo cy'abarimu na kera uko mbyibuka twabaga dufite n'abakongore bazaga kwigisha n'abarundi bazaga kwigisha mu Rwanda yenda umuntu yavuga ko atari igitangaza kuba yazana abanyamahanga ariko noneho guhitamo abo ngabo abyabitewe n'iki ni ukugira ngo yinjire mu karere yenda ikindi ndanga nshaka kuvuga ni uko iki kintu cyo gusibiza abana abanyeshuri 60 mu by'ukuri ni akaga gakomeye ku Rwanda kubera yuko biriya ntibigaragara ko mu myaka yose afite 60 nibyimukaga bitatsinze bitatsindiye umwanya kugira ngo buriya buri mwaka niko byagendaga abantu rero mu minsi ishize bagiye basakuza barimo bari Marie Immaculée bavuga batari kubundi umuntu yimuka atatsinze gute ahora yimuka afite n'amanota 10% akimuka ati ibyo bintu byumvikana gute none urabona abo barabikoze baravuga bati none haba bose mubasibize ibi biragaragara icyuho kinini cyane u Rwanda muri education kirimo kuva mbese FPR yagera ku butegetsi ni ukuvuga ko abari abana bose nubwo barangiza ariko nta n'ubwo bashobora gukora proje ngo bakora kariya kantu nk'ukora nk'uruganda rwakora kirida turiya two kwihaganyura mu ntuza mu myaka 27 ubutegetsi bumaze ibyo byose uzajya wumva ngo za made in Rwanda ariko mu by'ukuri uzajya usanga ari ibintu bajya kugura mu mahanga bakaza kubiteranyiriza i Kigali twumvise iby'amatelefoni n'amakompyuta ibyo byose twigeze kumva yewe n'uyu nyakwigendera Joe yigeze gukora ngo uruganda rukora makaroni ahari ariko yazitumizaga mu ntuza mu bihugu by'i Burayi akavuga ngo bazikorera mu Rwanda rero mu Rwanda nta kintu cyakorerwa ni ibyo bintu bya maonesho ni ibintu bya tekinike bya feke ahasigaye abaturage bakababwira ati mukomere ejo nari nimumvugana n'umuntu ambwira ati ubu ibintu birakomeye ati akapaki kamata kaguraga 500 bukaragura 1000 urumva ibintu byikubye birimo biri ku mishuri byiri kandi mu minsi yavuga ubwo no kuvuga ko abanyarwanda mu byukuri bitegura ibintu bikomeye biri imbere cyane cyane kubera ko ubutegetsi buhari butarebera abanyarwanda ahubwo bureba ku giti cyabwo uburyo bwagukomeza gukomera Edouard numva iyi ngingo ni nandenda ariko harimo ibintu byinshi bitera kwibaza niba Kagame ku giti cye ari umunyarwanda ukunda abanyarwanda niba ashakira abanyarwanda ineza y'ejo hazaza ibyo bintu umuntu wese byaza numva yabyibaza ariko akabona ko atari ibintu umu president akagombye kubakora hejuru y'imyaka 20 ngo amaze kubitegeka numva nabangarukiye aho ngaho murakoze
Mbaduko nawe yabafiteho igitekerezo ijambo rya Mbaduko
buri cyo nongeraho gitoya uranyumva ya
wewe
ya icya mbere naheraho mvuga nuko niba mbizi neza kuko ntabwo nari mu Rwanda ariko ndakeka nyuma y'intamba n'amahano yabereye mu Rwanda u Rwanda rwahawe imfashanyo nyinshi cyane inyinshi zagiye mu burezi zo gufasha abana no kongera kubashyira mu muryango kongera urabona imfubyi abapfakazi abantu benshi batishoboye amahanga yatanze imfashanyo kubera ko yaranafite n'ipfunwe yuko nyine ngo atatabaye u Rwanda nubwo abanyarwanda bahora babeshya bavuga ngo amahanga yararebereye no mu gitabo cya Mikelaronge birimo yuko nawe ari umutego batega amahanga kandi ntabwo bihuriye n'ukuri niba abantu bashaka kwicana baricana umuntu yashatse kwiyica ntabwo uzamubuza kwiyica niba abanyarwanda barahisemo kutemana baratemana ibyo birirwa bavuga ngo abazungu bagomba kuza gutabara batabara si bike abanyarwanda nibo bagomba kwirwanaho bakamenya uko bajera igihugu cyabo nk'uko nubavuga ngo bafite sovereignty niba sovereignty barashatse kuyipfusha ubusa ibyo ni ibyabo ntabwo bireba amahanga ntabwo bireba Amerika ntabwo bireba Uburusiya ntabwo bireba Australia ntabwo bireba sinzi bavuga ibyo ari byo kuvuga ngo amahanga yararebereye abanyarwanda bashaka gutemana mbo ariko uko biri kose babonye imfashanyo barihawe iyo mfashanyo rero yagiye hehe nakaga niba mwarabyumvise neza yayivugiye ko ngo Minisiteri y'uburezi nitwara amafaranga bije nini cyane pourcentage nini yo muri ya GDP cyangwa ya y'umusaruro mbumbe w'igihugu nibyo uretse ko atari byo n'ubundi ahubwo minisiteri y'ingabo nitwara amafaranga menshi ariko na ministeri y'uburezi ibona amafaranga menshi ariko ayo mafaranga aca mu kuboko kw'iburyo yinjira mu kuboko kw'iburyo agasohokera mu kw'imoso ari muri yakamuyemo ari kaga niba umuntu ukuntu kaga yakize yaminuje yakize bikabije nawe na zira kompanyi ze za Crystal Ventures nuko ari ayo mafaranga babibye nta handi bayaturutse ni antrotre naho ngaho no muri ministeri babayibye no muri ministeri y'uburezi sawo nyine na ministeri y'ibikorwa remezo ni imfashanyo zindi zitangwa ibindi byose edo development abari bose baza gushora imari byose baracanga bakiba bakayajyana kandi kenshi ugasanga yagiye no hanze mbo icyo ni kimwe iki nakwibutsa nuko uriya Louise mushiki wabo yavuze yuko agiye kudushakira abarimu bazatwigisha igifaransa ntabwo ari kera hashize ntarashira umwaka bivuze ngo nicyo nagashya atuzaniye ko nyine u Rwanda rwagiye muri francophoni cyangwa nako ruri muri OEF ariko ndakeka n'umuri rwari rusanzwe muri kereka niba barukuyemo ariko nkaba nakwibutsa yuko u Rwanda ari igihugu francophone kaga yabihindura uko ashaka yagira gute ariko u Rwanda n'abanyarwanda abenshi n'ubakozi ibarura ridafifite yasanga abanyarwanda ari abafrancophone biteye isoni n'agahinda n'ipfunwe kubona rero bavuga ko ngo bagiye kudushakira abarimu b'abafrancophone bazaza kwigisha abanyarwanda igifaransa ngo gifite isuku igifaransa cya nyacyo kandi hari hashize imyaka sinzi uko ingana ariko basa n'abagiciye cyangwa bavuga ngo igifaransa n'igiterahamwe cyangwa n'ikinterahamwe cyangwa n'icy'abajenosideri ibintu nk'ibyo ibintu amagambo kenshi na kenshi atagira na sanse icyo nicyo nakongera ikindi navuga ni uko ibyo biriya byose byabaye na Jean Pierre abivuze ntabwo ari pari hazard ko uburezi bwarapfuye ntabwo ari rwasubiramo ngo imibare ngo y'abanyeshuri 60 byasibiye ibi nasoma n'ibice ngo by'ibyiciro sinzi uko bimeze sinzi uko babyita ntabwo nabisobanukiwe neza ariko ko uburezi bwapfuye njyewe mu maso yanjye ntabwo ari pari hazari ahubwo ni sisitemu ya Kagame ya divize pour renye kandi no kugira abantu bicucu no kubadurumbanya kimwe no kubahamura niba sinzi umwe mu ikiganiro cya Munyakibero Chondo yahoze avuga yahoza yakoze ejo uko biri kose abantu nyine twarahamutse abantu benshi barahamutse ariko rero ufite avantage y'uko abantu bahamuka ntabwo ariko Munyakibero bivuze ariko ibyo ni byanjye ufite avantage y'uko abantu bahamuka ni Kaga niwe wazanye iyo sisiteme kugira ngo abantu bahamuke niwe ukubita amabombe niwe ukubita amagrenade niwe ukubita apirona imisozi abantu bose bagahamuka iyo wumva amasasu ukumva za Kalashnikov ukumva ibi za mortier ukumva za hanuza umunsi wose urumva abantu baramera gute barahamuka byinshi niba n'umuntu yavuye ibyumba akarinda agera icyangugu agenda n'amaguru urumva atazahamuka iyo ubona umuntu umwe ari uca hejuru y'umutwe basandaye urumva atazahamuka umuntu ubifite amavantaje n'uyu munsi uhora buri teka asomborotsa intambara ayihembera ayiyerekana yerekana imirambo yerekana ibiki ni Kaga niwe ufitemo avantaje yo kugira ngo ibintu bigende gutyo niwe wishe uburezi nkanabishaka kuko n'ikimenyimenyi kuko nabikora bishaka nuko abana bo mu gatsiko biga mu kiburamwaka mu mashuri meza batangira gutera karenge bagahita bajya mu mashuri hanze kwiga mu mashuri special meza cyane mu Burayi muri Amerika mu bihugu byateye imbere kandi abo bana baza bagahita babona imyanya reserve yabo babageneye ibyo rero ni ibintu byerekana yuko harimo babikoze babishaka ikindi navuga ndangiza ni Zimbabwe izunguka iki izanye abarimu bayo kwigisha mu Rwanda mu maso yanjye ntacyo mbona ni ubucucu n'ubugoyi
mbaduko wabonye nta article wabonye umuntu ushinzwe umurimo cyangwa se minisitiri w'umurimo wavuga ngo Zimbabwe ngo irishimye cyane kubera ko igiye ku exporta
ntabwo nayisomye marezo ntabwo nayisomye ariko yabivuga atabivuga ariko nanjye ndavuga version yanjye ntawe uburije kuyemera version yanjye nuko Zimbabwe nta kizunguka uzunguka ni Kaga kandi Jean Pierre abivuze mu kanya azabaca muri humye uzajya kumva bumva abantu bapfuye umve abantu bagize ingorane zinizi umve babahaye utuzi umve bagonzwe n'imodoka ibibi byose kagagiye kubiexporta hariya muri Zimbabwe ariko Zimbabwe iyo iribeshya cyangwa barayishuka ngo izunguka sindi byizunguka urugero nangiye gutanga ni Republika Centrafricaine yungutse iki mu mubano mu kwikunenga kwa kaga icyavuyemo uriya mwana wabyaye umunya mwana mwumvise ikiganiro cya Serge na Maître Rusagara urabona kuriya mushinzi w'umuperezida wo muri Republika Centrafricaine yamaze kubyara umwana w'umunyarwanda n'umunyarwandakazi kandi ngo afite abagore babiri ubwo yagize uwa gatatu ubwo rero ni ibyo ngibyo birimo kudurumbanya igihugu muzi yuko ngo Rwanda rwamaze kubona ibirombe byo gucukura bamaze kubona amalisanse bamaze kubona ibiki byose Rwanda nirwo rugiye gukoloniza Republika Centrafricaine na Zimbabwe niko bizagenda izahakura kabutindi bazanicuza icyo cyatume biba kandi ikigamijwe nyine nuko kaga ashaka kujya gusandaza no gusesera muri iriya ntuza ya iriya komunite yo muri Southern Africa SADC kimwe no muri Mozambique kimwe no muri Zimbabwe no muri Malawi yagiyeyo ariko bikagera bigapfira kuri bari abaperezida b'ibicucu n'abantu badashishoza bazabanze babaze Laurent Désiré Kabila yapfuye ate yishwe nande nibarangiza bazajya bafunga za risanti zabo nicyo navuga kuko ubucucu bwabo bumaze gutera iseseme kubona biteye agahinda ukuntu birababaje biteye agahinda imyaka n'imyaniko kagayirwa aho turi abantu buriya ntibarabyumva ntibarasobanukirwa naho twirirwa tuvuga uburezi n'ibiki byose ntacyo nabitindaho mwabivuze byabisobanuye n'abandi benshi babisobanuye ariko tangiza kaga abikora abizi kana abishaka we n'agatsiko ke murakoze
urakoze cyane hari iyo ngingo hari aspect yo kwexporta ubwenge intelligence do urabona ko nka iyo Zimbabwe kuna nabibonye ari ministre wabo wavuga ati ntaga icyo gihugu cyonyine twohereza abanyabwenge ati yanabuze ati abashinwa bohereza abanyabwenge ku isi yose kibaye icuruza abaganga ahantu hose irabohereza mu bihugu byinshi natwe dufite abantu mu bindi bihugu byose twongeye twohereza apre tubaramutse bagiye bakabona akazi bagahembwa amafaranga afatika amadovize bataha dabura ubushomeri bwagabanuka muri Zimbabwe kintu cya mbere kandi yendaho bagiye bashobora kubona imitungo bakajya bagaruka iwabo muri Zimbabwe bazanye umutungo urumva ko ntabwo ari igitekerezo kibi ahubwo iki kibazo umuntu yanakigarukaho kubera ko muri ndumva mu byo ari nisiteganya baravuga bati tugomba kubana neza n'ibihugu duturanye noneho urubyiruko tukaruha ireme ry'uburezi rikomeye cyane ku buryo bashobora kujya kwirwanaho bakajya gukora mu bihugu duturanye urumva ko daboro uba ubashakiye akazi bakabasha kubona imibereho muri ibyo bihugu byose bagiye baramutse bafite ireme ry'uburezi bakagenda bakabona akazi bagakora bakwibeshaho n'imiryango yabo kandi mu gihugu cyawe icyo gihe ubushomeri bukabagabanutse umva ko icyo ni ikibazo ariko buriya Kagame abana n'ibihugu nabi ibihugu byose duturanye bibanaho nabi kandi yatanze n'ireme ry'uburezi ridashobotse ntabwo abanyeshuri cyangwa se abantu bize mu Rwanda bashobora kujya gute kujya gushaka akazi mu bihugu duturanye urumva ko ntabwo babashaka kubera ko babazi ko abaje bose bari gatumwa ari abamaneko babaje kugira nabi icyo nicyo cya mbere cya kabiri n'ireme ry'uburezi ntabwo rihagije mwabonye ko nk'abacamanza mu Bugande ngire ngo no muri Kenya barabahagaritse avuga ati nta muntu wize ubucamanza mu Rwanda waza gukora mu gihugu cyacu urumva aho ngaho ni ikibazo gikomeye ariko ubundi afite ntabwo byaba ari ibintu bibi uramutse ubashije gufuruma abantu bawe urubyiruko rufuruma noneho rugasohoka rukajya gukora mu bihugu bindi bakazajya bagaruka bakibeshaho kandi bakagaruka bagarukanye n'umutungo n'iki byose urumva ku byo ntabwo ari business imbere urumva ko Zimbabwe ni business yaba ari business rwose baba bakoze kubera ko ibihugu byinshi muri Afurika bifite shomaje uramutse ubonye abantu bakugabanyiriza shomaje bakaza bagafata urubyiruko bati muzi mujye kudukorera umva ntabwo watinda ntabwo wa jijinganya wabwira uti mugende mujye gushaka kazi mwirwaneho urumva ko ni politico mani ni ikintu gikomeye economic mame harimo avantage na politico ma shomaje iragabanuka urumva ko nta harimo avantage ariko urumva ko izo Kagame ibyo bintu ntawo byose ntawo yigeze aritekereza ngo avuga ati nubwenge no munashobora no kwexporta abakozi ukexporta ubwenge ariko ibyo bibaza ko utanga ireme ry'uburezi rikomeye cyane kandi ukabana neza n'ibindi bihugu muturanye ku buryo nta ukwishisha urumva ko ngaho rero yarakitsinzwe niho ikibazo kiri mureka tiye kunyingo yacu harakano nshaka kubasomera gatoya mbabarije akantu gatoya ahantu ikinyuma cya Kagame kiba gikomeye cyane donc hari ahantu ni muri mbese ndebe ni dekanze nshake ewe ngo ni address ngo address by President Kagame at the Human Capital Summit World Bank Group annual meetings muri 2017 Kagame yabwiye kirero muri World Bank muri mu Human Capital Human Capital Summit muri Bank Mondial muri 2017 Kagame yabwiye cyabeshye biki kubyerekeye education iki nyuma yo kumbisa cy'igitangaza yaravuze ngo mbere ngo ngiye kubaha urugero ngo mu myaka ngo mu decade ngo imyaka nka 40 ingahe mbere ya 94 ngo kwiga amashuri ya secondaire ngo byari ibintu bya gironda koko ngo byari ibintu bya fazire mbega bitabonwa na buri wese ngo bako hakurikije ibintu byo kuringaniza moko ngo muri iyo myaka yose mbere ya 94 imyaka 40 ingahe ngo igihugu ngo cyaproduise ngo abantu bize kaminuza ibihumbi bibiri gusa ngo ariko ngo today ngo around mu byo meze ko ndabivuze ngo today ngo around 90,000 Rwandans complete tertiary education every year 90,000 arabesha muri Bank Mondial agiye kubesha ngo buri mwaka ngo asohora abanyeshuri 90 barangize kwiga ibyiciro byose bya kaminuza byose bihize hamwe ibihumbi 90 buri mwaka none se niba asohora abanyeshuri bangana batya barangiza kaminuza buri mwaka amaze imyaka 27 arajya muri Zimbabwe gutera bari kubera iki ni ukuvuga ko aba bantu bose nta reme ry'uburezi yabahaye ku buryo abasimbuka akajya gushaka abari muri Zimbabwe urumva ko ngo ni ikibazo gikomeye ariko urumva ko yarababeshye imibare yabahaye yarababeshye yabunamyeho birumvikana bo reka tujye ku ngingo yacu ya kabiri ni turareba ikibazo cy'igiciro cy'umuceri ariko ngiye ntabwo mbitinda kubera ko umutumire wa Serge yakoze ikiganiro cyiza cyane uriya uvuka mu Bugarama yakoze ikiganiro cyiza cyane arabisobanura neza ngiye gusa icyo nshaka kuvuga nuko mu mpamvu zituma umusoro nako umusaruro wo mu Rwanda uhenda muri rusange ntabwo ari umuceri gusa nibindi byose bishyimbo n'amasaka byose soya ibintu byose myumbati ibintu byose bimwe mu Rwanda birahenda kandi rero nta kuntu bitahenda kubera ko mu Rwanda urabona abaturage baregera sharire gice cyane barabakubitaho umusoro w'ubutaka bamara ko kwita umusoro w'ubutaka bamara kweza umusaruro wawe bakagusoresha nanone kandi warasoye ubutaka warahinda gusoro baguca amafaranga ya cooperative baguca amafaranga ya FPR amafaranga ya y'icyama bagasanga umuhinzi ibintu byose yejeje ni umusoro ni umusanzu ni biki byose ugasanga nta kintu kimwe cyuye ugasanga rero umusaruro urahenda afite yego nari amafumbire ahenda n'ibiki byose ariko hiyongeraho ibyo bintu ubundi bitagombye kuvuka kubera ko muzi neza ko nko muri gihe cya COVID-19 hari ibihugu bimwe na bimwe byagiye bivuga biti kugira ngo abaturage babashe kubona ibiryo bibahendukire kubera ko abantu batakoze babakenye kubera COVID-19 reka tuvaneho umusoro ku biribwa noneho ibiribwa bigahenduka noneho u Rwanda rwo kugira ngo babane umusoro babane umusoro ku biribwa bo barongera twavuze kenshi ko umusoro w'ubutaka uzatuma agaciro umusoro w'ubutaka uzatuma umusaruro uhenda kuko nk'hariya mu miceri bavuga twabonye ko hari ahantu bitewe n'akarere igishanga kirimo hari aho baca 40,000 cyangwa kugeza ku 200,000 kuri hegitari bitewe naho igishanga giherereye urumva rero niyo umuntu atanze 200,000 kuri hegitari kugira ngo ahinge umuceri urumva ko ayo mafaranga agomba kuyagaruza najya gusarura agomba kwiyongera ku giciro cy'umuceri urumva icyo ni kimwe ayo mafaranga 200,000 kuri hegitari yatanze narangiza muzi neza ko hari inyandiko twabasobanuye ubushize tubabwira ko iyo umuceri umaze kwera abaje kurangura leta ihita ukubitaho 18% bya TVA muyuba 200,000 kuri hegitari by'umusoro w'ubutaka wa umusaruro wamara kwera leta ikakubitaho 18% bya TVA none bakazongeraho n'andi mafaranga ngo baturage bagomba gutanga muri cooperative misanzu ya FPR none se umusaruro urumva wabutuwe n'ikiguhenda tubyumvikane neza nubwo ko hari hari impamvu zisanzwe zituma umusaruro ushobora guhenda ariko hari n'impamvu leta yo ubwayo ikreya kandi iramutse zivanyeho umusaruro mu Rwanda wahenduka kandi leta ifitemo inyungu kubera ko muzi neza ku Rwanda ari igihugu gifite ibibazo by'ibiribwa muri Afrika hose muri Afrika iyo munsi y'ubutayu bwa Sahara Rwanda ruri mu murongo utukura kubera ko ni narwo rufite abantu benshi bashonje n'abana benshi bagwingiye baratubeshya ngo bigeze kuri 33 usibye ko ntapfa kubyemera ariko nabyo ni byinshi cyane rwo rwa mbere Rwanda Madagascar na Sierra Leone nibo bafite abantu bashonje benshi kurusha abandi akanazo mpamvu bafite ubugwingire mu bana bukabije urumva ko leta y'u Rwanda en fait ifite inyungu yo gukora ibishoboka byose kugira ngo igiciro cy'ibiribwa kigabanuke kandi kimwe mu kubigeraho impamvu uburyo bumwe bwo kubigeraho ni ukuvanaho iyo misoro imisoro y'ubutaka ivanaho ayo matagisi ku biribwa ku bishyimbo ku muceri ku bigori ayo matagisi kuyavanaho noneho ibiribwa bigahinduka kandi binahendutse wa mugano bashaka no kubicuruza urabona ko baravuga bati umuceri wo mu Rwanda urahenda kurusha wo mu Pakistan kurusha wo muri Vietnam kandi iyo ngiyo imiceri ivanze none izari myiza kurusha iyo mu Rwanda noneho none se ubumva ko ikibazo cyazakemuka gite leta ibyo yagombye gukora kugira ngo ibiciro by'ibiribwa bigabanuke itabikoze irakubitaho imisoro iteye ubwoba ngo niyo aspect nashaka kongeraho yuko leta ntakikora ifite uruhare mu gutuma umusaruro w'umuceri n'ibindi biribwa byose bihenda kubera imisoro ishyiraho kandi ntabwo vraiment ntabwo ari ibintu bikenewe rwose reka ndekeraho ngaho iyo nyungu numva nakunda ko nongeraga gusa ubundi ibindi barabiganiye neza cyane Jean Pierre niba hari akatekerezo ufite kuri iyo ngingo wa gatangatu wakomeza
mu kanya mwarimo muvuga ko nuza kuri biriya byo kujya kuzana abarimo muri Zimbabwe ni akantu yenda nagira ngo nongereho ubwo nabisomye bavugaga yuko harimo inyungu ngo yuko ngo Zimbabwe ngo u Rwanda rwazafasha Zimbabwe kugaruka muri Commonwealth ziko yari Zimbabwe yari yaravuyemo ibyo numvaga babyitwaza bavuga ngo ubwo ngo Zimbabwe ngo ifite n'inyungu nkurikije nuko wavuze ngo inyungu za Zimbabwe ariko kuza muri Commonwealth itari irimo ntago ntegeza ku Rwanda rwo rubigena bavuga ko wiramutse ihabereye mu Rwanda mu mwaka utaha ngo ubwo Zimbabwe yafite ishansi ni ibintu bya maonesho nyine leta ikora nk'uko nguko kugira ngo ibeshye igihunka Zimbabwe impamvu nk'uko warobi wabivuze ku byerekeranye no kuzana nyine abanyabwenge bava mu bihugu bimwe nk'uko natwe umushinga tufite muri RNC igihe tuzaba twamaze kugera ku butegetsi bwa kiriya gihugu nuko ubumenyi nyine burakwirakwirana mu bihugu mu karere kose ariko buriya ushaka ubumenyi kugira ngo bukwire ahantu mu karere cyangwa ahantu uhera kubo mwegeranye kujya muri Zimbabwe ari ibishoboka bari kujya muri Kenya cyangwa mu Buganda ariko ku Rwanda bamaze kuruvumbura yuko u Rwanda rutajyanwa na kamwe ibyo bihugu mu by'ukuri ni bihugu by'Icyongereza nabo barimo bashoboraga kwitwara neza bageze mu Rwanda enda boro muri Kenya bigeze no kujya babazana n'ubundi ubwo kubera imibanire mibi y'u Rwanda n'ibihugu byo mu karere bagomba kuba baragiye birutira ubakaba ntabahari no mu Buganda nuko ubwo rero kugira ngo bahitemo Zimbabwe ni nayo mayeri yo kubabeshya ngo tuzabafasha kujya muri Commonwealth ibintu nk'ibyo batari bafite ako yenda nakantu ari kwavuzeho ariko ubwo tugarutse kwiyingingo nyine ni urebye u Rwanda uko ruri kwitwara ntago erega ntago iriya leta yigeze iba leta mu by'ukuri ishakira neza abanyarwanda barabyiyitirira ariko kubikora ntibashobora kubishyira mu bikorwa mese turafite ikibazo cy'uko nta education iri hasi cyane kandi iyo abantu bose iyo bisuzumye basanga education u Rwanda ruyica ku bushake kugira ngo namba dukoraze ni ibintu bisa n'ibyateganyijwe kugira ngo igihugu cyere kujya imbere ariko biri mu nyungu z'agatsiko ntago biri mu nyungu z'abanyarwanda politike y'u Rwanda ntago ari politike yo guteza igihugu imbere niyo guteza agatsiko imbere n'ubundi naho ibibazo biri kuvuka ukabona leta irimo irakora uko ishoboye ngo yerekane kwitaka ko ari nziza ariko mu by'ukuri ibintu byamaze kuzamba hawe nta muntu n'umwe mbona yenda bavuga uti ese ibintu bizagarukira hehe uvuze ku biciro by'ibintu uko biri kuzamuka n'uburyo byiyongera n'ibyo by'umuceri ntabwo ushobora gutekereza ukuntu kuva ndetse sinibuka neza aho idolari ryatangiye kujya rizamuka cyane ku Rwanda ku mafaranga y'u Rwanda ariko ubu ngubu ndumva bigeze mu 1300 ndavuga ku ipaundi ryo mu Bwongereza ubu biri mu 1300 ku ipaundi rimwe ry'Ubwongereza ubu urumva ku idolari naho nuko birahanitse ibyo ntabwo bisubira inyuma ahubwo birakomeza bikazamuka igiciro cy'idolari kigakomeza kigahenda kikaba gikaze ku ifaranga ry'u Rwanda ibyo ni ibintu abanyarwanda bose bareba ntibanateganye uriya Christophe Kayumba uriya mu professor urabona yaratangiye kujya bijyamo ngo yereke abaturage ko ibintu bimeze baramufashe bamugeretseho icyaha baramubeshyeye batijya muri prison yicaye muri prison nta kintu mu by'ukuri bamurega ibintu bamurega ni ibintu wapfa gufata ukavuga uti umuntu reka tumubeshye dushaka ikintu cyo kumushyiraho gusa tumute muri prison ntago rero bashaka ko abanyarwanda bemenya biriya bintu barashaka kwerekana yuko igihugu kiri kuyoborwa neza ko cyubatse ngo amahoteli uko gisohora ngo abana ngo ibihumbi n'ibihumbi bakajya muri World Bank bakaguza amafaranga nk'uko nguko ariko mu by'ukuri abo bana abo basohoka se hari uruganda muzi rwigeze rukora ikintu mu Rwanda ntarwo mbese abanyeshuri bariga ukavuga ngo ntibazagira umusaruro batanga ni uwuhe umusaruro batanga mu bindi bihugu ni ukujya kubona ukabona nyine ubukungu buriyongera inganda kuko inganda nizo ziha akazi abaturage ba rubanda rwa giseseka zikiyongera ariko mu Rwanda muzambwire inganda zihari ubungubu kugeza ubungubu mu myaka 27 FPR imaze mumbwire muti yenda hari uruganda bubatse rukora ibi n'ibi yenda urwo nibwo twavuga duti koko hari abaturage nibura wafata ya miliyoni nk'igihumbi 10 bingahe bashobora kubona akazi ariko ibyo ntabyo rero nta bumenyi nta bukungu donc ibintu byose washakira mu gihugu muri leta yari yose mu Rwanda ibyo ntabihari ahubwo amafaranga bayajyana muri biriya bintu by'umutekano ngo baraninde umutekano ubuse uwajya kurinda umutekano muri Mozambique ibihugu nka South Africa bihari ibyo twavuga byo muri SADC bifite n'ingufu bifite no kuvuga tugiye twaka amafaranga muri UN noneho turinde umutekano wa Mozambique u Rwanda rugafata n'utwo duke twabo ngo bagiye kurinda umutekano muri Mozambique urumva ni nta gahunda ihari nta nizabaho FPR itabonye byararangiye nta gahunda yari kubangira abanyarwanda batera imbere gahunda ihari niyo kugira ngo agatsiko kamare kabiri abanyarwanda benshi barabibona mujya mwibona ku ma YouTube ngira ngo twese turabibona ama YouTube asigaye yaradutse arabivuga radio Rwanda ntishobora kubyemera televiziyo z'u Rwanda ntishobora kubyemera ariko nibura ku ma YouTube bajyaho abantu bose benshi bakabyerekana bakavuga bati gahunda FPR ifite ntago ari yo gukiza u Rwanda niyo gukiza agatsiko kari ku butegetsi niyo mpamvu radio Rwanda nyine idashobora kukwemera ko ukritika u Rwanda ukavugiraho abenshi bagahitamo kujya ku ma YouTube kandi bamaze kuba benshi kandi bazanakomeza biyongera ku bibazo birakomeza kuba byinshi rero ntagiye kure ubwenge ku banyarwanda cyangwa se amizere y'u Rwanda hejo ibiciro byo rwose bizakomeza bizamuke ubwo ntabwo twavuze ibyo mu karere biriya Kagame yajyaga avuga ngo biriya bya railway bya train biriya avuga ngo bya train murabizi byari ibintu byo kugira ngo agire umubano mwiza n'ibihugu byo mu karere ariko dore arasimbuka akajya muri Zimbabwe kubeshyayo ibintu mu karere wapi kandi birakomeza kuba bibi ubwo rero ni ukwitega ahubwo n'ibibi birenze kurushaho kugeza ubwo yenda abaturage bazavuga bati biturabirambiwe kuko nicyo gikenewe yenda iriya karagatsi kuko ntabwo bashobora kwisubira ariko abaturage bo bagomba kuvuga bati biturabirambiwe no kuvuga byagereho bakavuga bagafungwa nka Christophe murabizi Christophe uriya ndi kuvuga yaravuze ati nimumfunga ariko agera naho yicisha inzara n'iki ariko kugeza ubu ngubu abaturage bose barabireba bakarebera bakagira ngo ni ibintu byoroshye ariko igihugu kimeze nabi kiza hari indi muka uwavuga byinshi ariko turacyafite nyine ibikintu cyo kugira ngo dukore tubwire abanyarwanda ko mu by'ukuri igihugu ni cyabo igihugu ntabwo ari cya Kagame neza ushobora kumva atagihari abanyarwanda bagakomeza igihugu cyabo bakwiye kubishyira hanze hakiri kare rero ntibagire ubwoba kubera yuko ubwoba ntacyo bwungura babaye mu bwoba igihe kirekire ndumva narangiriza Edouard ngahana mugenzi wanjye murakoze
urakoze mbere ko mpa ijambo Cedric mbabarire ntabwo namenye ko ahari bo Cedric mbere yuko nguha ijambo hari akantu gato nashaka kongeraho nuko biriya biciro by'ibiribwa bizamutse mu Rwanda iyo Banki Nasiyonali y'u Rwanda ivuga ko ibiciro by'ibiribwa bihora bitumbagira bihora bitumbagira umwaka kuwundi ukwezi kuwundi ngo nibyo bikurura bigatuma nibi kwero imiterere y'ubukungu bw'u Rwanda donc ubuhinzi ngo ibiciro by'ibiribwa bizamutse bitumbagiye nibindi nibiciro by'ibindi bintu byose bisigaye byo mu Rwanda bita bizamuka urumva ko aho ngaho ni kibazo gikomeye bavuga ko bikuru na devaluation yo mu Rwanda donc ntabwo ari byiza cyane donc ibiciro by'ibiribwa bizamutse bitera ibibazo bikomeye kandi mbibutse na cyacyageranyo cyakozwe na Nisiri ikigo cya leta bivuga ko ubukene mu Rwanda abantu bafite 70% by'ubukene buterwa n'ibiciro by'ibiribwa bihenda abantu donc umuntu agakineshwa nuko ibiribwa bihenze cyane bikamuhenda kandi ntashobora guhagarara kurya agahaha bimuhenze cyane bikamukenesha urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane mu Rwanda sinzi impamvu leta cyangwa ikibazo itayitekerezaho cyo kuba yagerageza gutabiriza ibiciro by'ibiribwa kandi uburyo bumwe bushoboka ni ukuvanaho imisoro nta kundi kugira ngo ibiribwa agaciro kabyo kagabanuke donc bigabanuke reka ndekeraho ngaho reka njye kwa Cedric ijambo ni ryawe wasuhuza abatwumva barangiza bagatanga n'igitekerezo cyawe niba wabashije kudukurikira ijambo ni ryawe Cedric
murakoze halo murakoze muyobozi ndasuje rwose abavandimwe bari kumwe na kuko uyu mugoroba bwana baduko bwana Jean Pierre basije na Chantal ya ibibazo bavandimwe ikibazo ni mu gihugu cyacu ngo bikemukwe byaba ngombwa nko kubwana mbanduko yabivuze ko abanyarwanda bumva ko nyine aribo bagomba kuba igisubizo cy'ibibazo byabo kuko ntabwo abanyamahanga bari kuzaza ngo badutabare natwe tutitabara muri ekonomi tuzi ko ibiciro bizamuka iyo ibintu bigurishwa mu isoko biri bikeya kurusha ibikenewe mu isoko nyine supply and demand iyo supply iri nkeya kurusha demand ibintu birahenda ibiribwa tuzi ko mu Rwanda ibiribwa byinshi ari bikomoka hanze y'igihugu rero muri iki gihe cya COVID imipaka ifunze cyangwa muri iki gihe abantu politiki yaguma mu rugo n'ibindi byose twamenyereye mu gihugu ibyo ni byose tuma igihugu gicya ndakibutsa ko murebye ubukire bw'igihugu ku mwaka GDP 60% ari amadeni kurango ntabwo ni ubukire ni ubukene dufite ayo madeni yose noneho muri icyo gihe leta ya Kagome ifashe amamiliyoni n'amamiliyoni bakayishyira muri Arsenal ubu ngubu bagiye gushaka abarimu mu mahanga ngo bazi kwigisha abanyarwanda ayo mamiliyoni se bamaze imyaka bacye muri Arsenal yo bayashyira mu kuriha abarimu no kubategura bakabigisha bakabategura n'abari kuko abo barimu ntabwo ari abarimu bazaza ngo bigishe ibintu bispesiyali bispesifiki n'ibintu bya siyansi sizi bari ibintu bya siyansi baje gukora ibintu by'ubushakashatsi ku buryo ari nk'ikintu kimwe cyarurangiza bagiye kwigisha baje bazaba bari kwigisha icyongereza none se habuze abantu bakwigisha icyongereza mu Rwanda ikintu rwose Paul Kagome ari gukora na Zimbabwe rwose urangukirikarika garagara ntabwo twari cyaba clear ariko hari ikintu ahangaha kandi tuzakibona mu minsi iri imbere bavandimwe igisubizo ni kimwe leta ya Kagome igomba kuba ntabwo tugishoboye gukomeza kwihanganira umuntu wirirwa yicisha abanyarwanda inzara abicisha ubukene kandi ni ukuri u Rwanda nanza yagombye kuba iri mu Rwanda baravuga ngo aha ngo abasigaye bagira abantu benshi cyane bava muri kaminuza none se kugira abantu benshi bava muri kaminuza cyangwa barangiza kaminuza nako ibyo nako icyo gipimo cy'ubukire cy'igihugu igipimo cy'ubukire ikutegeye kugira shumaje iri niya cyangwa idahari mu gihugu shumaje mu rubyiruko inzara gute tarikaze mu rubyiruko barangiza amashuri bakabura utuzi abo ngabo ni vuba ubanza ubundi vuba bagombye kuba bari kwigisha bagombye kuba bashobora no kugenda bakigisha icyo cyongereza bagiye gutumiza abanyamahanga ngo baze bakigisha hari ibyo ngibyo birahari no mu bana biga muri no mu bana b'abategetsi bose cyangwa abana bose biga muri mashuri akomeye bararangiza bakagenda bakava mu gihugu n'abana b'abategetsi benshi bava mu gihugu bakajya gukora ahandi kuko ko na opportunities ziri mu gihugu kandi politike y'igihugu nk'u Rwanda yagombye kuba ari kureba ukuntu abanyarwanda benshi babona utuzi kandi igihugu nk'icyo ngicyo kuko tugomba gukora ikintu cya export kuzamura export kubaka ibintu by'inganda kubaka ibintu ariko ibyo bintu byose iyo politike yose ntabwo umuntu ashobora kubigeraho uri mu gihugu kitagira amategeko republique bananiere igihugu aho bashobora kugenda bagashimuta umuntu bakamufunga nta rukiko bakamufunga batamuretse ngo akoreshe abavoka be hari urukiko ariko mu kuri itagiye mu buryo byagombye kugenda mu mategeko yo mu Rwanda ibyo ngibyo byose ntabwo bishoboka ntabwo aribyo ntamushobora kuza gukora investissement kandi n'abantu bose b'abashoramari nabyo barabivuga kuko dukoze nayo babwiye kuri radiyo ko na leta ya Amerika ibwira abashoramari babo ko ntabwo bagombye kuza mu Rwanda kuko mu Rwanda badakurikiza n'amategeko yabo ko yahinduye bahindura igihe cyose bayishakiye kandi koko nta muntu barabibwira ibintu byose biranga byerekana ko u Rwanda ibibazo biri mu Rwanda ari ibibazo biri deep ko hari abantu b'abategetsi bafata ibintu byose bagakira bakabaho neza ariko abaturage bo bagakomeza bagakena ubungubu turi mu gihe muri ekonomi y'isi turi mu gihe za metaux précieux n'ibyo byose cyane cyane aho iyo bari kujya bava ku bintu bya peteroli ibihugu byinshi bigushyira mu bushakashatsi ibi bya dukunda bya coronavirus harimo ibintu by'ubushakashatsi bikomeye cyane ibyo ni byo bizatuma ibihugu nk'iki kinyejana turimo bitera imbere ariko ntabwo bishoboka hatari uburezi bugaragara ariko mu Rwanda nta burezi bwiza buhari hari za universite nyinshi cyane ariko abantu barangiza bakamutuza izi rero byerekana ko tugomba guhindura politike ariko ntabwo ari guhindura politike gusa ni guhindura sisiteme yose iri mu Rwanda tukajugunya tugakora ibindi murakoze
urakoze cyane reka mbaduko sinzi umwanya usigaranye uko ungana mbaduko
iya ariko sinabura icyo mvuga kuri cyane cyane uranyumva
yego
iya reka mpere kuri Zimbabwe sinzi niba numvikanye neza nk'uko ibyo kwexporta abarimu cyangwa ubumenyi ni ibintu bisanzwe bikorwa ibihugu bikize birabikora kandi turamutse tuvuze no kuri Singapore ndakeka hari aho twabikomozaho ahubwo nanabamenyesha yuko njyewe ku giti cyanjye nigishijwe imyaka itatu yose n'umwarimu muri Tanzania twigisha igiswahili donc iyo programme yari ihari kandi yari programme ndende ishyigikiwe wenda n'ibihugu na UN kuko bashaka ko igiswahili na Hausa ziba indimi zikomeye muri Afurika muri West Africa bakagira Hausa muri East Africa tugakoresha igiswahili ubwo rero abanyeshuri benshi twiga igiswahili kandi yinjiraga muri scientifique ukabona rero ko twiga igiswahili abo muri kuko nigaga Inyanza abo muri Kisu babo se normal kubiga igiswahili ariko natwe baduforosaga ko twiga igiswahili kandi twakigaga n'umurava mwinshi n'imbaraga nyinshi na directeur cyangwa abayobozi bacu bagashyiraho imbaraga yuko tukiga tutajenjetse cyari donko yari kuba ikomeye cyane yitaweho ishyigikiwe ku buryo nanavuyeyo nzi igiswahili neza cyane naho nagiye gukorana naragikoreshaga cyane kuko abashoferi benshi bavugaga igitwayire ku buryo rero byari bifite akamaro gusamariza umuntu wakibagiwe. Ibyo rero nashaka kuvuga yuko ko abarimu baba exporta cyangwa bakoresha babakenera, ibyo ni ingenzi ko n'u Rwanda ruzabakenera, ariko iriya ngoma itakiriho ya kaga ni ngombwa. Ikindi u Rwanda ni igihugu gitoya cyane kandi gifite abaturage benshi cyane, nta kindi mu bintu bya mbere gikomba gukora ni uko kigomba kureba ukuntu abo baturage kibabyaza umusaruro. Ibintu byoroshye wenda bibaza gensure investisoma ndende ni ukubaforuma ukabigisha ibyo FPR yagombye kubera yakoze, kuko n'abandi benshi babivuze igifata ubutegetsi ubu ngubu yagombye kubiri gusarura noneho ibyo yabibye abana bafite imyaka 30-40 bagombye kuba ari bo noneho ahubwo baba exporte bajya kwigisha hirya no hino bajya gukora ako kazi. Ibyo ngibyo donc u Rwanda rwabi kuzabikora yuko rushobora rureba ukuntu rwa exporta mendevre rufite mendevre kandi ishobora kuba ari diferente, ishobora kuba ari abarezi, ishobora kuba ari abenjeniyeri, ishobora kuba ari abarimu, ishobora kuba ari muri ICT, ibintu nk'ibyo. Ibyo rero birashoboka ariko iriya leta yo ntabwo ari zo nshingano ifite, ntabwo ari byo kintu ishaka. Ari n'akandi kabazo aho umuntu babarije mu kiganiro cya Serge bati abo bazimbabwe bazahembwa angahe, kuko mwarimu mu Rwanda muzi ko ari gakweto ahembwa ubusa, ariko ibyo kwa kaga byose birashoboka. Ibyo ntitwirirwe tubitindaho, ubwo azamuha amadovize menshi nk'uko bafite bariya bazungu bose yazanye apakiye hariya bamukorera za marketing kandi ahemba akayabo k'amafaranga menshi, ariko ushyize muri ratio ukuntu mwarimu mu Rwanda ahembwa nabi ntabwo normaloma abo bazimbabwe bagombye no kwirirwa baza mu Rwanda. Mbo ibyo wenda reka tubireke, ariko ibyo kwa kaga buri teka bigenda ukundi, abikora ukundi we kandi umuntu ukorera mu mwijima ntabwo tugate bitindaho. No kubyo umuceri nabyo ntabwo ntacyo nabona nakongeraho kirenze ibyo uriya mugabo Jean Bosco Ngarama yavuze. Yako nakuyemo ni uko yavugaga ati gereranyije ikiro cy'umuceri hafi 180 niyo umuturage bamuha, noneho bajya ku makusanyirizo bamara kubona ko bavuye mu ruganda agiye kugura cyangwa umuntu ugiye kugura bakamuca hafi 180. Akibaza cyangwa umuntu akibaza urebe ayo baho umuturage uba wavunitse n'ibintu aba yashoyemo, tureka amafumbire, tureke imbaraga yashyizemo, bureke byose, hanyuma yajya kugura kuko nakundi yabigenda aguma kujya kugura kuko ngo niyabujyanye mu rugo bamuca intoki. Umbwire urebe rero amafaranga aherera, urebe iyo nyungu uko ifite itagira n'isoni, urebe iyo nyungu abo bantu babona bafite izo mashini zitunganya umuceri muri make ni FPR, ukuntu inyunyuza abaturage. Nizeye ko abaturage babibona babyumva bisobanukiwe yuko ibyo bintu atari normal. Bone bari cyo nabivugaho. Ikindi cya inflation mwakivuze neza Cedric yagisobanuye, ariko ko ngo inflation mu Rwanda iterwa n'ibihingwa bitumbanye, ibiciro by'ibihingwa bitumbagira nabyo ni ibintu bishekeje, kuko nene nanjye ndavuga ko ari ubundi n'u Rwanda nabivuze ko ari republique bananiyeri. Hano ukuntu bapima inflation bafata ibintu byinshi bagashyira mu kantu kameze n'agatebo, ibintu byinshi bikenerwa n'abaturage benshi, entretien ni ibihe, ibitoro bya peteroli, ibintu bituruka kuri peteroli, ibiribwa nyine logement, ukuntu abantu bacumbitse mu mijyi babaho uko bishyura amafaranga bishyura kugira ngo ushobore kubona mu nzu itari yawe kenda kenshi, ibya transport, amahoteli, ibya serivisi n'ibindi, niyo nawe wenda n'imiti ugiye kugura n'imiti, ari ibintu birenga 30 barabiteranya noneho bakareba inflation cyakora ko iraba inflation iraba n'idorari rita agaciro n'iyero rita agaciro, ibintu byose bita agaciro ubu ngubu kubera coronavirus, ibintu byinshi byagiye bita agaciro byase normal, ariko urebye mu Rwanda ukuntu nyine bita agaciro birakabije cyane. Ikindi numva na Cedric yashimangiye cyane kubera ko u Rwanda rureimporta cyane, na kera rwari importaga ariko ubu ngubu ni uko bwa kaga byose ni uko importa, na biriya birirwa bareba mu Rwanda ya ariko barimporta cyane, mu kwimporta rero nabyo bifavoriza inflation kuko u Rwanda igihe rwanze ko rujya rukora made in Rwanda, ureka ibyo bya fake, ibintu byinshi bakabikorera mu Rwanda kuko kera byakoraga, ubu ngubu ibintu bazana ni fake, uretse biriya bene kaga hirwa yambaye n'ibyose, ariko ubundi nta bintu mu Rwanda bakora kuko ntabyo ufashe imyaka kaga yafashe ategeka ukayikompara nawe igihe kigeze ushobora gusanga ari zero, kuko nta bintu bizima akora bizamura igihugu ntabyo akoze. muri make rero ntabwo nakwirwa mvuga by'umuceri arisobanuye bihagije inflation nayivuze muri make ya ibintu byo mu Rwanda nagateganza amba bitewe n'agahinda bitewe n'isoni rimwe na rimwe mpamvu twabonye kujya twariko twibaza nawe niba koko turi abanyarwanda bakwigira u Rwanda koko niba tutarutereranye
urakoze cyane reka tujye kuri article wenda uri budufasheho mba dukubona iri article bagereranye u Rwanda na Singapore njye ngakeka ko u Rwanda rufite ibibazo byinshi cyane iyo bafite ibibazo bibagoye bashaka akantu keza kuyobya abantu kugira ngo abantu bagahugireho nawe kujya ukunda kubivuga nk'umuntu uzi ibibazo biri mu Rwanda agafata u Rwanda akarogeranya na Singapore bavuze ngo ibyo bahereyeho ngo nuko ngo ari ubuhugu butoya bufite abaturage benshi ngo ibyo bihugu byombi ngo ni ibihugu ngo bishaka ku ngo gutera imbere bikoresheje ngo ishoramari donko ishoramari araho bavuze ngo umuntu witwa Yu ngo yategetse Singapore ngo yariherereye ngo ajya mu mwiherero ngo by'umweru bitandatu ngo abantu bataza aho ari ngo agaruka yafashe ngo plango yo kudevelopa Singapore ngo ibyo yabegereranya ngo n'umwiherero wabaye mu rugwiro muri 1998 ngo aho bagiye bakiherera ngo bagatekereza ngo vision 2020 nayo yaguye mu mazi yapfuye yarangiye nayo baracyayivuga kandi yarapfuye yarangiye yaguye mu mazi ikindi bavuze ngo ni ngo education ngo ni igihugu gishije ngo gicuruza ubwenge ngo hakorerwa ibintu byinshi cyane ngo ireme ry'uburezi muri Singapore rirakomeye iryacu nta kigenda murabona abana bugashaka bare ni reme ry'uburezi ryapfuye harimo promotion automatic ireme ryapfuye urumva kugereranya ibyo bintu ni ibintu utashobora kugereranya umuntu ukore article nk'iyo ngiyo ni ibintu biteye ubwoba ikindi bavuze bageranyaga ngo nuko ngo muri Singapore ngo bashyize mu kintu kitwa ngo Economic Development Board EDB ngo nayo ngo barayiganye mu Rwanda nayo biganye ngo bakora ngo Rwanda Development Board bigana Economic Development Board EDB yo muri Singapore kiriya ngo kigo ngo gishinzwe gushishikariza abantu kuza gushora imari mu Rwanda imbere mu gihugu ariko iyo bageze aho ngaho batangira guta imibare itabaho berekana ngo ishoramari ngo ryinjiye mu gihugu bagiye bindiza mu Rwanda ishoramari ritabaho usanga rimwe na rimwe nk'ahantu wenda bavuga kubinjije miliyari imwe na miliyoni 200 mu mwaka ugasanga banki mondiali irimo kuvuga kubinjije miliyoni 135 kandi bo barimo kuvuga miliyari urumva rero ko bagenda bahimba imibare bitangaza kugira ngo berekane ko araba mbere mu mashoramari kandi n'ibipimo bakoresha banki mondiali yabivanyeho biriya bya doing business babivanyeho kubera ko basanze harimo amanyanga menshi cyane barabisi bari byo bipimo ntabwo bikibona ibigikorwa kubera ko basanzwe bitekinika urumva rero ko ibyo bintu bakoresha byo ni ibintu bitarabaho ikindi bavuga ngo bahuriyeho nikira ubumenyi bwo ntabwo bikunda ntabwo bihurira ikindi ngo bashaka kwigana Singapore ngo nuguhemba amafaranga menshi ngo Singapore ngo ni igihugu gihemba amafaranga menshi ngo nicyo cya mbere ku isi gihemba abayobozi amafaranga menshi ngo n'u Rwanda rurashaka kubikora ngo ku buryo ngo abantu ngo bafite ubumenyi budasanzwe bazajya bahemba amafaranga menshi cyane ngo ku buryo batarenga ngo badatekereza no kuba bafata ruswa mbona nuko ibibazo ati ko mu Rwanda hari abantu bahemba amafaranga menshi nka Kagame ariko ibibazo ati eske abantu bahemba amafaranga menshi mu Rwanda nibo ntiti nibo barusha abantu ubwenge cyangwa nibo abantu mbega bi bacyaye mu bwenge ku buryo bavuga bati bari abantu barakenewe cyane tubaha amafaranga menshi oya da Kagame nibo bahembwa menshi kandi sinzi niba aribo bacyaye mu bwenge mu icyo gihugu urumva rero ko hangaha nabyo ni ikinyoma ahubwo rero histoire rwose bazanye ni iteye ubwoba iyo umuntu abisomye uravuga uti bari abantu babigerezaho kujya gukompara Singapore gusa nta nubwo mu byo batubwiye ntabwo batubwiye niba muri Singapore haba hari ishyaka rya ritegeka igihugu ryiharira amasoko rikarera ubukungu nka FPR yo mu Rwanda sinzi biri aho babikopiye kugira ngo ishyaka ribereke igihugu aho ryiharira ubukungu bwose amasoko yose niba barabikopiye muri Singapore simbizi ariko ndizera ko bidahari kuko ntabwo bishoboka aho babikopiye ntabwo bahatubwiye ariko ntabwo bavuze ibyo ngibyo nta nubwo batubwiye niba muri Singapore naho batekinika imibare y'ubukungu nkuko mu Rwanda bikora byo babikopiye byo gutekinika imibare yose ugasanga iratekinitse nta mubare n'umwe muzima uhari byose imibare yose ni imihimbano ibyo babikopiye hehe ntabwo byose ntabwo ari muri Singapore nize ko muri Singapore badatekinika nko mu Rwanda ikindi batatubwiye ntabwo batubwiye niba muri Singapore perezida ahembwa menshi no mu Rwanda ahembwa menshi ariko ntabwo batubwiye niba n'abasesagura nko mu Rwanda iki kintu bakitubwiye niba nacyo gusesagura nabyo babikopiye muri Singapore kugira ngo perezida asesagura amafaranga y'igihugu nabyo ariho babikopiye ikindi batatubwiye ntabwo batubwiye niba Singapore nayo nk'igihugu nayo yidodera tuvuge mu bukungu leta ijya mu bukungu igafata n'amasosiyete ya leta ahomba amasosiyete ahomba ikagumyika idoderaho ntiyagurishe nkabira bya Rwanda ya ntago ibintu byo bitubwiye niba muri Singapore naho bihaba ko haba isosiyete itwara amafaranga menshi leta igahomba bakomya bakayidoderaho bakayidoderaho bakanga kuyirekura kandi yarahombeje leta iki ntago bakitubwiye niba ibyo muri Singapore nabyo bihaba ikindi batatubwiye ni batubwiye ko ngo abantu benshi bihugu byose biza gushora imari muri Singapore ngo bikurikiye ubuhanga bw'abantu muri Singapore donc ireme ry'uburezi ko ngo ari bafite ireme ry'uburezi riri hejuru cyane mu bigisha neza cyane ntabwo rero batubwiye niko mu Rwanda ireme ryapfuye abo ngabo uko nabo bavuga ngo u Rwanda ruvuga ngo ruza narurashaka amajyambere ashingiye ku ishora imari rituruka hanze abo mu Rwanda abashoramari bo hanze bazaza bakurikira iki mu Rwanda niba ho ireme ry'uburezi ryarapfuye kuba tubwira ko muri Singapore abantu bajya gushora imari kubera ireme ry'uburezi rikomeye cyane donc education ikomeye cyane mu Rwanda ho bazaza bakurikira aho ngaho ntacyo batubwiye hari byinshi batadusobanuriye ibyo byose ni bakompaye ibintu biri incomparable udashobora gukompara na gatoya ariko nyine baba ari ukwikinira kugira ngo bajishe abantu baba bayobye abantu babajishe bega basinziriza abantu kwa babereke ko u Rwanda ari igitangaza reka ndekera aho ngaho njye kwa Jean Pierre turagira vuba ni ukwihuta Jean Pierre jambo ni ryawe
urakoze Edouard kuri icyo ni abantu bakomparaga yego kuvuga ngo u Rwanda ari Singapore ibyo na Kagame yigeze byifuza kuva na kera ariko ntibyigeze bibaho ntabwo Singapore kugeza ubu ngubu washakira mu Rwanda Singapore nayo yigeze kuba ari igihugu gitemye birumvikana ariko kugira ngo igihugu cyari cyose gitere imbere kive mu bukene ni uko nyine wigisha abaturage gukora kandi ukabaha uburenganzira bwo gukora naho hariyaho uranye kwenye ugasanga nk'uko wari wabivuze ugasanga ahubwo aho kugira ngo bahaye ingufu urubyiruko na education nyine kugira ngo abantu batere imbere ahubwo ugasanga bo barazamura imisoro niba utangiye akantu ka industry ku ruganda cyangwa akantu kibanze ka business yawe ntoya ugasanga imisoro iri hejuru cyane ibyo rero ntabwo wazazamura ubukungu iyo abantu bize bafite uburenganzira ku expressing ibyo baba bize ibyo ngibyo rwose igihugu gishobora gutera imbere ariko mu Rwanda byaherehe byatangiye yuko habayeho ikintu kimeze nk'iterabwoba kuva FPR yagera ku butegetsi habaye iterabwoba ku buryo abanyarwanda ubwabo no kugira ngo abe azi ikintu neza aziko ari cyo akivuge byabaga bikazi kugeza n'umugu w'iterabwoba riracyahari ibyo byose twavugaga ukuntu Kagame nyine atera ubwoba abanyarwanda abanyarwanda bagatera ubwoba abandi bagenzi babo ibiriya bintu by'ubwoba bibitsemo igihe kirekire ahago bishobora gutuma igihugu kijya imbere niyo wazana iki urumva mw'ibi bihugu njya mbona na hano mu Bwongereza biriya bihugu bya Malaysia bya Singapore ibyo ngibyo bihugu mbese bya Indonesia ujya kubona ukabona nk'inaha ngaha ni abanyeshuri baho baza gusura bafata amafoto bagira gute bahakorera ingendo mbese zo gusura ibi bintu byahakorewe ariko si ugusura si ukureba gusa kenshi barabijyana bagafotora bakajya kubikorera iwabo mu gihugu cyabo kugeza ubwo twagiye kureba dusanga n'inganda zo mu Bwongereza nyinshi zarimutse zibereye muri za Singapore muri za Malaysia hehe hose inganda abantu bakoreraga hano kubera ko cyane cyane Mendevre yari ihendutse donc amafaranga ya nyakabyizi babaga ari make ku buryo Uganda rwakoreraga rudashoye menshi noneho rero noneho tekereza mu Rwanda umuntu ava hano aje nko kwiga nk'ikintu umuntu ava mu Rwanda akajya muri Amerika mu Burayi se kwiga yagerayo ugasanga bwa bwoba bamubibyemo mbere yuko aza yanasubirayo ugasanga bwaracyaba ufite ikintu yasanze cyiza gifite akamaro kukivuga cyangwa kugikora kitajyanye n'ibyo Kagame ashaka ugasanga ni ikibazo urumva ubu ngubu waruvuze ibyo bintu byo kwidoderaho ubukungu icyo ni cyo kintu gihari kwidoderaho ubukungu ugasanga nk'ahantu hari imari nini ahantu hari proje nini cyane ugasanga iri muri Christo Venture ikontororwa nande ni Kagame n'agatsiko ke ubwo urumva ntaho rero wabona aho ushora amafaranga yarakwiye no kuba ajya mu bintu byunguka cyane kurushaho ahubwo wowe ugomba gukora ku buryo uteza imbere iyo Crystal Venture icyo wakora cyose. Tuzi abantu benshi bari bakize bari barujugiro wavuga ngo igihugu cyatera imbere gute ufata nk'umuntu nka rujugiro rwose ukavuga ngo abe hanze ajye gukorera hanze kandi waruzi ko ari umunyarwanda akunda igihugu cye. Icyo gihugu ntabwo kibaho, ntabwo gishobora gutera imbere, ntabwo abakire b'ibi bihugu babarojeta ngo babate hanze, ahubwo baridoderaho ubukungu nyine. Urabona nk'ubu nahoze mbisomeje ubundi bavuga yuko ngo uriya muhungu wa Kagame mukuru ubu yabonye umwanya mu RDB, RDB uriya kiriya kigega nyine gishinzwe iby'amajyambere. Tubona umuhungu wa umukwe wa Kagame uriya mugabo wa Ange ngo ubu ni umuyobozi mukuru muri Beneri. Urumva ibyo ni ibintu mu by'ukuri n'icyizere biritsemo ubwoba, ariko noneho na Kagame mubwiye ku giti cye nta bantu akigirira icyizere ku buryo afata abo bantu bo mu gatsiko ke akabwidoderaho, ubukungu bugasa nk'aho bukontororwa nawe kuko abandi bose atakibizera. Izo ni ingero nyinshi, tavuga ngo igihugu gishobora kumera nka Singapore, igihugu nk'u Rwanda ntabwo bishobora. Nubwo ndabizi bajyaga bitanga u Rwanda ngo ni nk'Ubusuwisi kubera imisozi n'iki mu bihe byashize, ariko hari ibintu byinshi baba badahuje. Niba umuntu yandika akavuga ati Singapore ya u Rwanda ni Singapore, ntabwo bishoboka. Hari inzitizi nyinshi cyane kandi ibintu biranigaragaza. Ntabwo umunyarwanda ashobora kuba atabona icyo kurya, kurya rimwe, kurya kabiri ku munsi ari amahirwe, ari ukubanza gusenga Imana uvuge ngo icyo gihugu kizatera imbere. Ibyo ntabwo bishoboka, ibyo ngibyo twarangije. Kandi ubu noneho na Kagame nari amafaranga yose yirirwa ashyira mu bintu by'umutekano, ajya kwirirwa yica umuntu, tekereza nk'iyo agiye gufata umuntu cyangwa kumwica, amafaranga aba yashoboye kugira ngo amugereho. Amafaranga ugasanga ntahajya, imisoro y'abaturage arabasoresha, ajya guhiga abantu ngo batavuga ubutegetsi bwe neza, cyangwa gukora lobbying ngo bakomeze bavuga ubutegetsi bwe neza, kandi azi neza ko ubutegetsi nta kigenda. Ubwo rero politike niba itagenze neza, ubukungu ntibuzatera imbere, nta kindi kintu kizagenda neza, kubera ko politike ari ntabwo ari guteza imbere abanyarwanda. Niyo kwigaragaza nk'umuntu ukomeye, umuntu widoderaho ubukungu bwe, ushaka kwerekana yuko ngo ari igihangange, nk'uko bamuvuga ngo nyine ngo ibintu byinshi bavuga ngo yahagaritse Jenoside ibiki n'ibiki, akumva ko ariko azakomeza kuvugwa mu bintu byo hejuru gusa ngo amahanga aba yananiwe. Noneho ngo amahanga aba yananiwe, Kagame akaba ari ubishobora. Ibyo nibyo ashaka gukomeza kuvuga. Ibyo rero umunyarwanda uri hariya wifitiye ubwoba, wifitiye utarya ku munsi urya rimwe bimugoye, ubwo urumva ntago icyo gihugu gishobora gutera imbere. Gutera imbere kw'igihugu ni umuturage kwanza ugomba gutera imbere. Naho Singapore buriya abaturage baho bateye imbere, ibyo bintu by'imisoro ntabihari, ntago basoresha amafaranga menshi nk'ayo twahoze tuvuga. Imishinga iri mu baturage, kandi umuntu akavuga icyo atekereza, icyo ashatse akagikora, kiba kuba kitanyuranyije n'amategeko. Ariko hariya n'amabwiriza yo kutavuga, yo kuvuga ngo uvuze Kagame nabi, nabwo ubwo nta tegeko rihari, ariko uba wishe ibwiriza urafungwa. Icyo nibyo twavuga ba Dr. Kayumba, ba Dr. Christophe Kayumba. Bo turebe n'aba bajyabwenge nka bakarasira abafunzi b'abarimu, bakarasira barafunze, bakizito barishwe. Uriya musore waburi ibirengero, umva ni abantu benshi cyane kandi b'abanyabwenge. None uri kuvuga ngo araterura abarimu muri Zimbabwe aza ni mu Rwanda, kandi mu by'ukuri abe arimo arabica. Urumva wavuga ngo duteze imbere abanyarwanda gute abandi bica ngo ukagiye kuzana abanyamahanga? Ibyo ni ibintu bisa nk'ari byamabonesho byo gukina n'abaturage n'abanyarwanda. Ariko ntekereza ko bagomba kureba aho kuri kuri, kugeza ubu abantu benshi bamaze kubona ko iriya leta mu by'ukuri iri kwisenya, irimo irisenya, kandi umuturage niwe wakabaye ishingiro ry'amajyambere ry'ibikorwa byose. Ibyo ni Singapore zabikoze, bakamenya ko niba umusoro w'ikintu wa business watangije igomba kugira aho ihera, atari ukuvuga ngo utangiye ka business ngo kandi ahita utanga imisoro bakwirutseho bagitifu baragukubise barakwishe cyangwa se bagize gute. Bira n'iterabwoba, ni leta y'iterabwoba, bira ntabwo ari leta wavuga ngo yateza imbere abaturage cyangwa wagiranya Singapore cyangwa n'ibindi bihugu byateye imbere. Ibyo kandi ndumva ari ibintu bikenewe kuvugwaho, ariko abanyarwanda bagomba gukomeza gukanguka bagahagurukira uburenganzira bwabo. Kwanza uburenganzira bw'ikiremwa muntu kubahirizwa, umuntu akagira freedom yo kuvuga, buriya bwoba bababitsemo bukabavamo. Hanyuma na kuriya kwidoderaho ubukungu bizagera bigabanuke, kubera ko abwidoderaho, kubera ko ushaka kugira icyo avuga cyerekeranye n'ubukungu amutera ubwoba akamufunga. Ziriya za ribu niko kariya kazi kazo, ya ribu yo kwirirwa ufata umuntu usa n'ushaka kugaragaza ukuri. Ibyo ngibyo rero ntabwo byateza igihugu icyo ari cyo cyose imbere ku isi muri iki gihe turimo. Numva duhari n'abandekera, murakoze.
Urakoze reka njye kwa kwa mbaduko bagomba kuba afite igitekerezo kuri ingingo nayo hafi yanyu murebye mbaduko jamani ryawo
murakoze muranyumva
wi turakumva
okay bo kuri cyakuri nyandiko ntabwo nayisomye ntabwo nayibonye ariko sinabura icyo mvuga rero kuri Singapore n'u Rwanda ikindi nakwibutsa nuko kaga niyo cyangwa n'abambari be bavuga ngo u Rwanda ni Singapore y'Afurika ntabwo ari Singapore y'Afurika wenda tubi ubwo wenda umuntu yabigabanyijeho gatoya da akabivanaho iyo ubwo buhangange yari yayihaye hanyuma hari utuntu bahuje koko ndibuka ko provinces zo mu Rwanda zijya kumera nk'izo muri Singapore icyo ni kimwe ikindi Singapore ni ahantu bagira isuku cyane ubwo nabyo nibyo bakopeyeyo kandi ndakeka werekana imihanda yabo imikindo nabyo wenda nibyo bakopeyeyo bikaba birarangiye nta bindi bahuje ikindi nanone nuko Lee Yew ari we fondateur ari we bashinze watumye kiriya gihugu gitengamara kimera kuriya ari we Kagame ashaka kwigana cyangwa ba Tony Blair bamushutse bambwira ngo niko bazabigenza ariko bazi ko ari kumubeshya kuko kuva Kaga yafata igihugu yategeka ntabwo aratera umutaru ahubwo bigenda bisubira inyuma hanyuma rero nyine nawe bamunenga yuko yagiraga igitugu ariko igitugu ntabwo wakigiranye n'icya Kaga kuko Kaga amaraso yamenye ntabwo wayabara ntabwo wayarangiza ntabwo wagira gute nawe nuko yakoreshaga igitugu nyine ntatange ubwisanzure nk'uko abanyaburayi babushaka kuko ariyo abanyaburayi nabo barahari ariko benshi n'abashinwa abashinwa ni 70% niba mbizi neza ubwo nawe n'abari abategetsi bose ari ari abashinwa hanyuma ubungubu utegeka n'umuhungu we kandi ishyaka rye niryo ritegeka buri gihe niryo ritsinda niryo ritegeka ubwo nabo bakaba abanenga nyine bagira ibyo banenga kuri Singapore nabyo barabinenga ariko rero ntabwo ari ibintu wageranya n'ibyo kagakora ushatse kuvuga ko ngo hari ibintu wenda biri negatifu ngo yaba afite n'utwo tunenge bamushyiraho ikindi gihari ni uko kuko uwo mugabo uri yewe yari umustrateje aratekereza niwe watumye igihugu kimera kuriya ibyo byo ntawe bihakanya abantu bose bamunenga bamushima niwe wabikoze aracyubaka kimera kuriya kimwe n'umugabo nawe wo muri Emirates United Arab Emirates nawe yaratekereje cyane hanyuma igihugu cye kiratengamara bakora neza bakorera abaturage hanyuma n'ubungubu we bagira vision yaravuze ati peteroli ko tuyifite tukaba dutuye mu butayu umunsi yashize ko bavuga ko izashira tuzabigenza gute nibwo nawe yatangiye kujya ahindura aradiversifia urabona habera za tennis nyinshi habera za mese za foire n'ejo bundi yari hari urabona habera za Formula One urabona habera ibintu byinshi ku buryo bamaze gutandukanya aya mahoteli ibiki amakompanyi y'indege akomeye barabitandukanye ku buryo ubu peteroli yaguye yagize gute ntacyo baba barakomeza kubera ko bareba kure nicyo umuntu yavuga ikindi nyine Singapore iri ahantu kuri strategique ahantu iri kera amato ubu wenda sinzi uko bimeze ariko kera amato yajya bakageza Australia na he hose niho yagombaga byanze bikunze guhagarara ubwo rero bahakuye amafaranga menshi bahakuye inyungu nyinshi cyane iyo nyungu rero bayikoresha mu kubaka igihugu cyabo ubundi bari abarobyi bari abaki batunzwe n'utuntu simple ariko nanone ikintu umuntu agomba kwirengagiza ni uko bari icyo bita bari bafite potentiel abantu bafite potentiel rero iyo bakanguye ukabahawe ubushobozi bahita batumbagira bagakomeza ni nk'umwana w'umukinnyi uzi gukina cyane ariko ukamushobora kumuha za entrenoma ukamushobora kuba byose ukamuha kondisiyo noneho hasigaye ibindi byose birikora n'abandi rero niko bakoze na n'ubu Lee Yew yavuye muri abo ba Singapore nibyo byatumye bigenda neza ntibyagorana bagira discipline cyane nkuko n'amashuri ubundi bagira discipline niyo yayo hanyuma bita ku mashuri cyane arayazamuye cyane ariko kureka biriya bya kagabeshya biriya barabikoze no muri South Korea barabikoze ni urugero simple abantu bajya batanga muri South Korea iyo ugiyeyo ngo usanga ntabwo nagiyeyo ntabwo ndakandagerayo usanga abakecuru batazi no gusoma
kubera ko ni ibintu bafoshije inyuma abanyamerika bamaze kubira ntambara ibaye ya Korea ya Epfo na ruguru abanyamerika bajya yo byose bafoshije ku abana bose bajya mu ishuri abana bidera Kagame yakoze nabo twa tubonye chance ayiniyamo arayica yabaye nkakambwa kane mu mateke ubundi yagomba gufata abana bose akabashyira mu mashuri bakiga abahutu n'abatutsi byose bose agashyiramo abana bitwa ngo ni impfubyi bose agashyiramo n'abintu ntango yagomba kubashyiramo kuko umwana ntaho ahuriye n'uguterahamwe rero kujya abeshya ngo ni nabashinusidire umwana aba umujenosidire koma umwana kereka niba ashobora kwerekana ko DNA iri mu muntu igenda ikurikirana umuntu kuko ugasanga ko abifite hari ntabwo aribyo mbo ibyo wenda tubishyire ku ruhande uko biri kose iyo bakoze amarushanwa hari amashanwa ajyaba muri OECD Singapore iba mu ba mbere mu bazi matematike mu bazi ICT mu bazi ibintu bigezweho baba ba mbere baratsinda rwose avec distance batsinda abanyaburayi bagatsinda bake bose bagatsinda Amerika baba ba mbere ikindi Singapore niyo umuturage afite amafaranga menshi par habitant donc BIP GDP ku muturage niyo ya mbere ku isi hejuru y'amadolari 1500 hejuru mu Rwanda nangahe 175 ku mwaka
ngo 1635
yes ni ya mbere ku isi iya mbere ku isi irusha Swisi irusha Luxembourg irusha Autriche irusha Romagne irusha byose Amerika irayikurusha kure Amerika n'uri ku baturage ntabwo yikize par rapport ku muturage irusha na Norvège nayo irakize cyane kuri ifite na petrole ifite amafaranga menshi yabitse yahunitse bizakoresha ntazi igihe icyo ari cyo Norvège irakize cyane kandi ifite n'abaturage bakeya ariko Singapore niyo ya mbere ku isi umuturage afite amafaranga menshi yinjiza amafaranga menshi ku mwaka nkuko nari bivuze urabikosora mu Rwanda ni amadolari akabakaba 750 ku mwaka u Rwanda rurusha he ninde u Burundi rurusha South Sudan nta wundi nta bandi barusha ubwo u Rwanda urugereranyije na Singapore sinzi uko babigereranya kugereranya iki se wagereranya ibintu bitagereranywa ni ukugereranya igare na Porsche igare ntabwo rifite pace zingahe donc iriya kilowatt na indiziyemu inventiyemu Porsche ifite kilowatt 500 donc wagereranya ibitagereranywa Singapore ifite Singapore Airways iri muri kompanyi nkeya zunguka igira indege moderne zimeze neza byo na torotoni ku isi ihangana na za British Airways igahangana n'izindi ziunguka nizera na za Air France igahangana na Lufthansa igahangana na Emirates iri mu za mbere zikora neza birazwi ku isi zitagira impanuka zitagira iki zitagira wasiwasi nimwe ikindi numva cyber security ya UN ishami ryayo riri Singapore niho riri bo hanyuma ikindi abantu bagira umwete abantu batajya bagira ruswa nkeya cyane ikindi ndumva nibyo ngibyo na bihari none tujye kwa kagara bihari ibyo araka cyangwa tubona tubona cyane cyane iyo witaruye uri a distance ntubona neza kwirigwa acagaguramo abantu agashwana nabo batangiranye urugamba nta shutagira aranabyivugira nyambo hanyuma gutonesha abanyamahanga akabaha imirimo yose ikomeye murabazi bariya abazungu tujya twirwa turondora baro nuwayise bande yande muri UN muri université muri za RDB muri za Banque de Kigali muri za kuri zose muri za hose nta muze batari abazungu gusa ibyo ngibyo ntabwo muri Singapore bikora nta gihugu kiyubaha gikora ibintu nk'ibyo niyo mubazanye mu bakuramo bagahita bagenda bamaze kubaforma cyangwa bamaze kubigisha ireme ry'uburezi aryica nkana rihora rizambagurika mu gifaransa ubundi mu cyongereza ubundi mu byiki ubundi mu kinyarwanda ubundi bagiye kuzana abanyamahanga ubundi bagiye kuzana amazimbabwe byarapfuye kandi nkuko navuze mbivuga agafata abana babo bakabajyana kwiga hanze ibyo nabyo turabizi hanyuma kwica kwirwa kindagura byo nabivuze cyane cyane no kwica abantu bafite akamaro ikindi ahubwo nakwibutsa nuko Dr. Himbara David ari we wari wazanye biriya byo mwahoze muvuga by'uko ngo by'ukuntu ngo bakora kimwe niba ari bya RDB niba ari iki niwe wabizanye hanyuma ikintu nakwibutsa nuko na Rujugiro yari advisor mu bya economy wa Kaga bose bateye ishoti ubwo rero ni ugukora murumva ko akura nabi niyo abantu nta toleransi agira niyo abantu mutumvikanye mushwanye ugomba guhita ushaka kubica ko mutumvikanye okay mwumvikanye ariko zo kugomba kubica cyerekana niba uvuga yuko Himba arashaka kumwica na Rujugiro agashaka kumwica ubu ntabwo ari byo na Senda ashobora gushaka kumwica n'abandi bashaka kumwica bose bashaka kumwica na Karegeya ashaka kumwica n'abandi ibyo tubireke ariko biri kose iyo yisha abo bantu abahombye igihugu iyo batorotse abahombye igihugu abantu b'abanyabwenge nk'abo babakire nk'abo ariko byumuri byari byavuzwe aba ahombya igihugu bazi igihugu bazi umuco bazi ururimi bakunda byanze bikunze niba ari umuntu w'umugome ariko bakunda abanyarwanda ntabwo yabona abanyarwanda bari gupfa nabi bagiye gute ngo bimakaze byibuze bajye bajya guterura amatafari cyangwa bagire gute baponde baterure igitiyo yabahakaze byanze bikunze ariko uyu munyamahanga ari kubakoresha ntabwo ariko bigenda aragavura byose akayajyana hanze mbo gukenesha mwarimu naho uburezi bwapfiriye kuko mwarimu yaramukenesheje kabisa ahita asigara ari gakweto sinzi ukuntu babuze babara amafaranga ya mwarimu yahembwaga ni byose icyo nabavuga ni uko muri region de Grarac mwarimu ahembwa omwe $250 mu Rwanda agahembwa 60-70 kandi kera mu Rwanda muzabare mu itonde mubare mu butegereze mureba iyo ahembwaga kuva njye nari mu Rwanda 1983 yahembwaga se nk'amadorari angahe hafi siko ashobora kujya ku gihumbi
ijana 20-30
wait
ibihumbi 13 se idorari niyo ijana ngira ibihumbi 13
13 bretse mibare 13 ugabanyije
ijana amadorari ijana 30
ijana na 50 wenda ijana 50
muri
85
na kabiri yewe
okay mimi mwana kabiri urumva rero uko biri kose yahembwaga menshi ubu ngo barahembwa 60 idorari ryataye agaciro hashize imyaka hafi 30 n'imisago nako n'imyaka myinshi gusa urumva ataraho atarasubiye inyuma umwe yagombye kuba yadubye bo okay hanyuma ikindi gushotorana kwiyenza gushotora Burundi gushotora Tanzania gushotora Uganda gushotora Congo hanyuma ikindi vision 2020 uziko yaguye mu mazi byo twabivuze ikindi kimuranga ikinyuma icyo kintu niyo ntegoye ibindi nabyo ni ndumva nakwirwa tubitindaho kandi kandi narangizaho wenda nuko wenda kanashekeje nuko Singapore muri Singapore niho hogena habira Formula 1 nijoro amatara yako kubera rukusi bafite kubera ubukire bafite niho honyine ku isi haba Formula 1 nijoro ahandi bakumanywa saa 8 saa 9 ibintu nk'ibyo kugira ngo abantu bareye bagire gute ariko nta kintu batifise na kimwe kirimo ho muri Singapore bafite rukusi kandi aho biruka hejuru biruka ku bintu bimeze nk'ibiraro biri hejuru ku buryo barakize barongera barakira bimenuje ku buryo kuvuga u Rwanda ugereranya na Singapore niho kugereranya simbizi nk'uko navuze igare na Porsche nta kindi nakongeraho murakoze kandi numva ngomba kubasezeraho urije
burakoze cyane mbadukunda
ngomba kujya mu makarito hanyuma nkaba nasezera mvuga yuko tugomba kwisuganya tukakuraho iriya leta ikora nk'isabune ntacyo baduhishe ntacyo batatweretse ariko ntabwo bagishoboye gutegeka kira gihugu bagomba rero kukirekura babishaka batabishaka bagomba kuvaho ababishoboye bakayobora kandi barahari hanyuma Rwanda rukongera ukaba Rwanda kandi rukubaha n'amahanga kandi rugatanga amahoro mu karere no ku isi yose aho guhora buri teka rutanga akaturvayo no kwirirwa rufata abantu kuri za video z'amafuti zitari ngombwa nta nicyo zimaze zu ibintu by'ubugwa gusa ntabwo ari byiza na gatoya uko biri kose abanyarwanda twishyire hamwe cyane cyane tubyumva kimwe turebe ukuntu twakwipakurura iriya ngoma ngome itagize ikintu na kimwe ifasha abanyarwanda uretse gufasha abanyamahanga b'ibisambo murakoze kandi ndabashimira ko twabanye mu kiganiro
urakoze mbaduko urakoze kuba waje kudufasha mu kiganiro twagushimiye cyane waduha ibitekerezo byiza ubwo twakwifurije ibihe byiza ugire akazi keza gusahora tuzahura ubutaha nubona mwanya uzanyaruke urakoze cyane rero reka nje kwa Cedric ya Cedric dusigaje iminota mike yabo nawe atanga itekerezo cyawe jamu ni byawe Cedric
walo murakoze mu yobuzi ikintu kigaragara abavandimwe niko ibyo bintu byabo byo kuvuga Singapore cyangwa se bya 2020 ni amagambo yo kubeshya abazungu ko twese turanyuze ubundi za iseminari berekana ko berekana ikintu bita poverty trap sibyo ni nk'umutego utuma ibihugu bikomeza gukena nk'ibyo ngibyo berekana ko haba hari ikintu cya purchasing power. Purchasing power ni ubushobozi buri muntu afite yo kugura ibintu. Nyine murabyumva namwe, iyo ufite amafaranga menshi cyane, ufite purchasing power iri nyinshi, iyo udafite amafaranga menshi, iyo ufite amafaranga makeya, ufite purchasing power iri ntoya. Sibyo? Noneho hakaba habura investment n'uburyo bworoshye bwo kubona inguzanyo. Noneho nabyo byabivuze sibyo hakabura noneho hakabura uburyo abantu bashobora gutangira noneho zikagira n'ibindi bibazo kuko zikagira na export ntoya cyane zikagira export deficit aho binjiza ibintu byinshi cyane mu gihugu kurusha ibyo baguza biva hanze y'igihugu. Nabyo birakenesha igihugu kuko bivuga ko haba hari competition itoroshye cyane. Bivuga ko uyu umuntu atangiye inganda, tuvuge ko umuntu atangiye inganda yo gukora inkweto, sibyo? Kubera ko nta mafaranga kubona inguzanyo bishobora kuba by'ibitoroshye, ariko tuvuge ko umuntu abishoboye ntabwo yashobora kubona inguzanyo ku buryo yakora inkweto zihagije ziri hejuru cyane y'izikenewe muri mu isoko noneho ngo ibiciro by'inkweto bimanuke ku buryo abantu bose bashobora kubigura ku buryo baba bafite purchasing power ikomeye cyane ku buryo bashobora kubigura. Noneho ni nka bya bindi bya Made in Rwanda zo kuti kubabwira aha ngaha, noneho bivuga ko bavura umuntu wabigura ibyo bintu kandi ariko bashobora kubona abantu bashobora kuriha abantu babikora bakoriza umweto, noneho abo bantu bafite bajya gukora bakaba bafite amafaranga bo bagenda bakagura ibindi bintu noneho ikintu yose ikagenda. Ariko kubera ko nta purchasing power ihari buri ibyo bari gukora nta muntu mu gihugu ushobora kubigurisha, kandi hari kuza ibindi bintu biri kuva hanze y'igihugu kuko hari export, hari ikibazo cya export deficit. Noneho n'ibintu biza biri ibiciro byayo biri hasi kurusha ibiri gukorwa aho ngaho mu gihugu, bigatuma igihugu gikomeza gukena. Nibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo ngiyo rero ni trap iri aho ngaho cyane gikomeye cyane, kubera ko noneho hari n'ikindi kindi niko ntabwo haba hari abantu bafite ubumenyi buhagije ngo ekonomi ishobora gutemba. Dore ntabwo amashuri aba ari competitive ku buryo ari adapte ku bikenewe ku isoko. Rero aho ngaho ibintu ngo bihinduke ntabwo ari umuntu umwe ushobora kubihindura, ni politike ya leta ibihindura. Ngo ibyo ngibyo bihinduke hasaba leta ituceye ikavuga ngo tukadukora ibintu bya Made in Rwanda, kandi n'ubundi abanyarwanda dushobora no kubigura. Kubera iki? Kubera ko bya bintu mvuye kubabwira hari ibintu hari similar products cyangwa se ibintu bisa nk'ibyo ngibyo biri gushobora gukora bya Made in Rwanda, kandi ari ibi caguwa nyine bari kugurisha kuri makeya. Ntabwo ibyo ngibyo rero biraza ngo ubigurishe, ntabwo barabigurisha kandi bihendutse ibyo uri gukora ngo abantu babigure, uko nabo ibyo uri kugurisha ntabwo bihuye na purchasing power n'ubushobozi bwo kugura ibintu, noneho abantu baragura ibyo bo bashoboye. Noneho wowe ugiye kuba forosa kugura ibintu udashobora kugura babigure. Rero muri Singapore no mu bihugu byose byateye imbere o babaho nsi nuko imeze muri Singapore kambabyize ko muri Singapore nako ari kuba byenza muri Singapore bakora za politike ziteza imbere abaturage babo ndashaka kufata ndashaka ko mbaganize gatoya ndashaka ko tuvuze ibintu bya Singapore mbaganize kuri politike y'ubuzima ya sante ya Singapore noneho mukore murebe n'ibiri mu Rwanda uko mubizi nawe mumbwire ko ibyo ngibyo byose ari Singapore bari gukupira muri Singapore bafite politike ya healthcare yo bafite healthcare y'ubuntu bafite politike ya de sante y'ubuntu ariko hari byica bitatu hari icyambere nyika ko icyambere cy'abantu bakene cyane ibyo ngibyo byose biri free ariko nago kandite iri nziza cyane noneho hakaba ari indi hejuru y'ufite ukuri gukorera amafaranga hari zago byose bakurihisha ariko hari bimwe uba ngoma kubirihira none ayo mafaranga ari extra akagenda agafasha abantu b'abakene cyangwa se akagenda akaba bakayishyira muri bakayinvestisa mu bushakashatsi noneho hari indi iri hejuru cyane y'ubu bantu b'abakire cyane bo nako bayibaha babaha healthcare ariko ibintu bafite ibyicaro nk'ibyo ngibyo bitatu byo gufasha abaturage kugira batuma abantu umuntu abantu b'abakire nibo bafinansa nibo bashyira amafaranga atuma abantu b'abakene bashobora kwivuza ariko mu Rwanda leta ifa abakire bakomeye bo mu gatsiko basarura mitiere bagafata amafaranga akagenda ahantu umuntu atazi none abantu bakariha mitiere abakene nibo bafite amafaranga bariha amafaranga ahize ya mitiere banarwara bakabura ukuntu bivuza ibyo ngira ko bari kubisa dushaka ko tugenda mu yindi politiki inyubako remezo muri Singapore umuperezida wa Singapore nibagiye kumenya yitwa ubu ngubu kagoma bari gushaka kwikompara nawe icyo we yakoze sibyo ya bashyizeho icyo bita Singapore Housing Authority cyangwa icyo gicyo iyo authority yaguze ubutaka bwose bwo muri Singapore muzi ko muri Singapore nyina amazu ubundi mu bihugu byo mu bikomeye ubundi amazu ari public bari amazu atari meza cyane ariko nyine public housing nyine muri Singapore n'abantu b'abakire bayibamo doko barazigura noneho mu nzu bakabeta dora ikahabantu amapartement leta yubatse irubaka amazu noneho ikashyiramo abaturage n'abaturage bagakodesha bariha leta leta rero igafata iyo mafaranga ikubaka n'izindi nyubako remezo niyo politiki yabo noneho ubu uko babigenza niko bavangamo ku buryo mwayo mazu harimo abantu ari abantu b'abakire cyane ariko barimo abantu bafite ushobora kuba ufite mu nzu ufitemo abantu ni mebi cyangwa se ufite n'abaganga ufite n'umuntu ku buryo abantu bo sosiyete yose iba iri kumwe kandi kubera ko muri Singapore bafite amoko atatu bafite abantu b'abashinwa bafite abantu b'abamalayi donc malaysia abantu muri malaysia none bafite n'abantu bafite gute n'abantu bo muri Sri Lanka noneho abantu bose bakaba bafite izo apartment building inyubako n'izo za apartement bakavuga ngo uke mu inzu turashaka ko nyine buri bwoko bwose ubona nyine buba mwayo mazu mu buryo bungana ku buryo abantu bose mu gihugu bafite uburyo bwo kubona mwayo mazu ne ya leta kandi ameze neza hari n'igihe ushobora no kuzagura iyo nzu ubamo ushobora no kuzayigura none ukazanayiha n'abana bawe cyangwa abuzukuru bawe n'ibintu gutyo ariko mu Rwanda baraza bagasenyera umuntu nibana murihe nibana mugira iki bakicishigira gutyo bakamugira nabi cyangwa cyavuga abadaso bakaza bakamukubita cyangwa se bakamwica. Rero naho bihuye na gatoya na Singapore ni ibintu byo kuvuga gusa. Ikindi ntabwo ushobora gukora comparison y'ibihugu, igihugu kiri n'ikigo cyacu kidakora ku nyanja n'igihugu nka Singapore gikora ku nyanja. Singapore ntabwo ari n'ikigo kiyenza n'ibindi bihugu, ahubwo Singapore ni igihugu gatuze aho gutuza ibindi bihugu, gatuvuge umubanyi n'amahanga si muri Singapore. Singapore ni igihugu uzi kuko kibana n'ibihugu byose, niyo mpamvu na Trump niho yahuye na wa mutegetsi wo muri Korea du Nord. Rero Singapore ngo izagire ngo u Rwanda ruzatere imbere ruve mu bukene, bizaba ngombwa ko rwumva aho ruri, rwumva politiki zigomba gukora ngo Abanyarwanda babeho neza kandi kubaho neza batagira ibibazo by'ubukene, batagira ibibazo by'ubuzima, umuntu yarwara akabona ukuntu yivuza, ibibazo by'uburezi bigakemuka, ibibazo bya shomaje bigakemuka, ibyo ngibyo byose ni politiki ibireba byose zatuma u Rwanda rutera imbere. Hatari kuvuga ngo reka dukore bya Singapore n'ibyo byose, reka dukore iby'u Rwanda ariko tubishyiremo ubushishozi twumve icyo tugomba gukora. Kandi icyo tugomba gukora ni ibintu bigaragara, kandi ni ibintu dushobora gukora tugatera imbere, ibintu byo kubaka inganda, ibintu byo kuvuga ngo ibintu byo kureka ngo tujye gushaka abarimu bo muri Zimbabwe bo muri hehe, ahubwo abantu tukabaha uburezi bwiza, ibintu byo kubaka amayuniversite, ahubwo tukubaka amashutuma abantu biga ibyo ibintu bikenewe muri ekonomi y'igihugu, mu bintu biteza igihugu imbere, birahari kandi birashoboka. Ugashyiraho politike zubaha uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko politike aho zubaha aho amategeko nta muntu uri hejuru yayo, amategeko akomeye kurusha n'umuntu wese uri hejuru y'abantu bose, niyo zatuma nicyo kintu cya mbere, niyo fondasiyo ya mbere izatuma igihugu cyacu gitera imbere. Murakoze.
Ko hari akabazo abantu bajya bibaza bashaka kumenya nko kubazo bya shomaje cyangwa se mu Rwanda akora abantu bangahe, abatanga imisoro ni bangahe, hari icyogeranyo cyitwa ngo Rwanda Demographic and Health Survey mu 2019-2020 cyasohotse ejo bundi. Rero hari information irimo nko nayo mbabwiye igaragaza ko abantu abagabo bakora, reka nze mbabashakire, abagabo bakora muri rama ni ubwishingizi bw'indwara assurance maladie, baha abantu bakora muri leta cyangwa se abantu bakora mu bigo byigenga, bakora akazi gasanzwe classique, ugakora bakakurihira amafaranga y'ubwiteganyize bw'abakozi, amafaranga ya pension bakakurihira, wenda umukoresha akakurihira 3 ya pension na ukirihira 3 muri assurance maladie, ndumva batanga 7 n'igice nawe ukitangira 7 n'igice indwara, urumva ko n'umuntu ukora akazi gasanzwe gafite contrat kari reguli ukorera leta cyangwa se ukora mu bigo byigenga, abantu rero ni bangahe mu Rwanda? Bavuze ko mu abagabo bivuriza muri rama ngo ari ibice 4 n'ibice 3 gusa by'abaturage b'u Rwanda, naho abagore bakaba 3 n'ibice 6%. Ubwo ukoze mu AYN wabona ko abantu bavuzwa muri rama bakora ako kazi kari reguliye gasanzwe ka leta cyangwa se k'abantu bakora ku giti cyabo, akazi gafite contract kandi kaguhapa ubona amafaranga ya pension ukabasha kwivuza, abona abantu 4% mu baturage b'u Rwanda, 4%. Ubwo niba dufite abaturage miliyoni 12, ubwo wenda wabona ko abaturage miliyoni 180, nako ibihumbi 180 by'abaturage b'u Rwanda, ibihumbi wenda ibihumbi 180 kuri sepa wenda kuri miliyoni 12, baba ari twa dufite miliyoni 13 wenda bo nuko ngo kuba 4%. Noneho kongeraho ababona assurance ya gisirikare, nabo umubare bawutanze bavuga ko ngo abagore babona assurance ya gisirikare bahita ngo ni military insurance, ubwo ni ngo abago ni rimwe na kabiri rimwe n'ibice 200% naho abagabo akaba 0.200% ugukoze mwaye wabona ko ari umwe kwijana babona military insurance ubwo wabona abo ngo bafata assurance maradia ya gisirikare y'abasirikare umwe kwijana ukongeraho abandi bane kwijana bakora babona assurance maradi mu buryo busanzwe bw'akazi gasanzwe ka leta cyangwa mu buryo ukabona abantu batanu kwijana niba dufite abantu miliyoni 13 mu Rwanda ubwo wazabona ko ari abantu 350,000 mu Rwanda aribo bakora akazi reguliye muri leta no muri privé ukongeraho n'abasirikare akazi gasanzwe nabo ngabo nta bandi donc ako nakabazo abantu bajyaga bibaza ariko muri iyi ntuza habonetsemo kamemu information itwereka ko afasha abasivile n'abasirikare abantu bakorera leta abantu bakora akazi reguliye bahembwa bakabona akazi bakora bakabaha amafaranga ya pension kakabarihira assurance maladi n'abantu 5% donc abasirikare 1% abandi babasivile 4% ubwo bombe bakaba 5% gusa kandi muribuka neza ko ejo bundi uriya ambasaderi Gatete bashyiraho icya kigo cyitwa ngo ejo neza ejo heza bavuga ngo ni pansiyo ku bantu bose batubeshyaga ko ngo abantu ngo bafite assurance ngo bafite kwizigamira mu Rwanda ngo ari 10% ariko 10% ntabwo bagezeho turabona ko ari 5% wenda uramutse wongeyeho na 0.7% by'abandi bantu bafite assurance privé nta nubwo bagera kuri 6% mu Rwanda bafite assurance urumva ko n'abantu bake cyane abo bantu bavuga ko bakora akazi reguliye urumva ko abo bantu ubanye mu 6% wenda tukiremo nabo baba privé bafite assurance privé urumva ko abandi bantu bose ni bagomba kwishyurwa na mituweli ko n'abantu bakora akazi kari donc ari akazi ka babyita ngo iki ba kanyakabyizi bariya bita ngo n'abanyakabyizi badakora bafiteho bakora badafite amakontra wumva niba hafi 96% mu Rwanda wumva rwa ngo ni umubare mushyashya twabonye dukuye hari ahantu ubwo ubutaha abantu bajye batekereza wenda bagize ikibazo baza bajye bawuzirikana mu mubare abantu 5% abakorera leta cyangwa bakora muri privé bakora akazi kari reguliye gafite kontra gasanzwe kari akari ya pension na assurance maladie n'abantu 5% by'abaturage b'u Rwanda gusa ntabwo barenze abo ngabo turakurikira izi done twabonye uyu munsi reka turakira ngaho rero bagirwa n'abanyarwanda kazi mwadukurikiye mwese turabashimye ko mwadukurikiye ikiganiro cyacu ndashima mbadukunda ndashima Jean Pierre ndashima Cedric reka mbabahe nabo basezereho turangira ikiganiro cyacu Imana ibahire Jean Pierre wasezera ku batumva Jean Pierre
urakoze cyane Edouard ku kiganiro uba wateguye kugira ngo ukangurire abanyarwanda aho bahagaze ku mibereho y'igihugu cyabo ubuzima mu by'ukuri butaboroheye muri iki gihe cyane cyane nyuma ya COVID na mbere hose nubwo bitari byoroshye ariko nashima by'umwihariko abantu ba timu yose yaraditahuka ikomeza gukangurira abanyarwanda gukora uko bashoboye nubwo bari mu ngorane ariko bakagerageza kuzivanamo mu by'ukuri nta wundi muntu uzaturwandira nta wundi muntu uzadukura mu kaga nitwe tugomba kuko iyo bwabaga umuntu akagira icyo atanga inkunga ye igatangwa yaba ibitekerezo yaba kwigomwa ku mikoro cyangwa se ku gihe ibyo byose ni ibintu bikenewe kugira ngo abantu bakire agatsiko nka kariya kaba karifatiye umuturage muzi ko ubwoba bwabanje kuba ari bwo bubika abantu bakumva bose utavuze Kagame utari umuntu abantu bari kugerageza ko bigobotora ibi bintu byose kimwe yabitahuka na RNC yose muri rusange yabigizemo uruhare rero nshimire cyane abarwandashyaka ba RNC abayobozi bayo n'abayoboke n'inshuti bakomeze gutera inkunga ihuriro nyarwanda na mizero y'abanyarwanda nibyo niko bimeze nta yandi mahirwe hari nta mahirwe dushobora guha FPL nta mahirwe mu myaka 27 bigantuka irahagije abantu bakomeze bishyira hamwe abantu babyumva kimwe begerane abafite gahunda bayikorere hamwe birumvikana ko n'uwo duhanganye nawe ntago abayicaye ariko byanze bikunze abashyize hamwe ngo ntakibananira igihe kizagera kandi kiri hafi dukureho iriya ngoma abaturage b'abanyarwanda bagomba kubaho nk'abandi ku isi ntago bakomeza kuba mu bintu by'agahato rero Edouard niyo mpamvu nagushimiraga cyane n'abandi bose bakora kuri byitahuka ugira icyo atanga wese contribution atanga yose ifite akamaro hanyuma abari muri opposition nabo batavuga rumwe na leta y'u Rwanda ni benshi ariko turabasaba byinshi kubera ko hari byinshi usanga bikibagora kubera n'amateka mabi ariko byanze bikunze kubera kagati kugakomeza gukaza umurego kahohotera abaturage kiba kica ibyari bikwiye kugira igihugu cyacu akamaro ibyari bikwiye kugira urubyiruko akamaro ugasanga agatsiko karimo karabikoreshwa kabyumva cyangwa se kirinda ubwo rero opposition muri rusange mu by'ukuri irasabwa byinshi ariko ababyumva kimwe bagerageze gukora kuko niho wahandi urumva amaherezo y'inzira ni mu nzu tugomba gukiza abaturage n'abaturage nabo bagakora ibibareba kubera ko umwe revolution buri wese agomba gutanga umusanzu we nkuko rero dusanzwe tubivuga Edouard ndagira ngo ushimire nabo twafatanyije muri iki kiganiro cyane cyane Cedric na Baduko ariko tugira ngo nabandi bajye bakomeza ba joining ibi ntago bigomba guhagarara kugeza igihe tuzabohora igihugu cyacu turavuga tukigisha hanyuma n'ibindi bikorwa ku ruhande tutaza kuvugira hano ariko kwigisha umuturage uwo ari wese akamenya uburenganzira bwe biturutse kuba bifitiye ubushobozi ubwo ndavuga nk'abari hanze cyane cyane n'abari mu gihugu kandi tutabibagiye kuko nabo hari comment zitugeraho kandi nyinshi zitubwira ibyo turi gukora naho tugeze ibyo byose birakenewe rero ngushimire cyane nshimire nk'uko nandivuze abo twafatanyije mbifuriza gukomeza kugera mu biganiro byiza kandi tukagira n'ubuzima bwiza mu mugambi wo kubohora igihugu cyacu urakoze Edouard
urakoze Jean Pierre nawe ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro waduha ibitekerezo byiza nawe Imana ikurinde ubu nawe utaha nugira Imana ukabona akanya ubwo tuzabona unyarutse uze udutere inkunga Cedric nawe wa magambo make cyane nawe wasezera ijambo ni ryawe
ya murakoze bavandimwe bashaka gufata umwanya mbashimire mwese kandi mbasezere ariko ntabwo urugamba rurangiye turashyira kumwe mu Rwanda rwose dukomeze dukorane dukomeze ibintu byose bishoboka kuko abandi babona nabo babivuze dutekereze ikintu cyose twakora kandi n'ikindi n'abanyarwanda bose guhaguruka tutekereze ko u Rwanda ari igihugu cyacu kandi ko ntabwo ruzava mu maboko ya Sekibi bitabaye ngo umunyarwanda ahaguruka agire icyo akora ngo iyi status quo irangire murakoze
urakoze cyane mwese ronda bashimye Imana ibahire abadukurikiye mwese mubane n'Imana turabakunda cyane kuri radio itahuka
gutumuna urwicyacyase cyangwa icyumuvandimwe agahigwa akangazwa imisozi ndu munyarwanda zaba muri kireka reka yewe nigiriye mwihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye nigihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nigihuriro nyarwanda songa 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 mbere araye nigihuriro nyarwanda ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere araye nigihuriro nyarwanda weni giye mwihuriro nyarwanda ndu munyarwanda zaba muri kireka reka urya maherezo y'inzira ni munzu rekana ndi